Mawa bwina bwenzi, tiyeni tikhale chimire kwa mphindi yokha. Wokondedwa Mulungu, pamene ife muchipwirikiti ichi ndi zolemetsa za moyo, tikuyimikira kwa mphindi zotsatira izi kapena ola, chilichonse chimene chingakhale, chimene Inu mwatipatsa ife, kuti tipereke matamando ndi ulemerero kwa Inu, kuti tilalikire mawu anu. Kuti tikudziweni Inu bwinoko, ndi chifukwa chake ife tasonkhana mawu uno. Ife tikukuthokozani Inu Mulungu, chifukwa chakuti alipo anthu amene ali okonzeka ndipo adzikonzekeretsa okha kuti abwere adzamvetsere. Mosalabadira nyengozi ndi nthawi ndi momwe ife tikukhalamo. Iwo akukhulupirirabe. Ndipo ife tikukuthokozani Inu chifukwa cha iwo. Mulungu ndife oyamikira kwa Inu chifukwa cha mphamvu yanu yayikulu yochiritsa. Malonjezo a mawu anu, mwe mitima yathu imatenthekera pamene timva maumboni awa. Mitundu yonse yazosautsa zomwe zabweretsedwa pana anthu. Inu ndi chisomo chanu ndi mphamvu ndi lonjezo lanu mwawachiritsa iwo. Ndipo iwo ali pano akuchitira umboni, akupereka matamando kwa Mulungu. Ife tikukuthokozani Inu chifukwa cha zimenezi. Ndipo tsopano mulole ife lero timve uthenga umene Inu mwaupereka kwa ife kwa ola lino, pamene ife tikuwerenga mu mawu anu. Inu mupereke kwa ife nkhani ya zomwe ife tikuziwerenga. Mulole chifuniro chanu chichitidwe mu zinthu zonse, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Ameni. Mukhoza kukhala pansi. Ndimayi kukhala pano mawa uno. Ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha Inu nonse. Ndipo mʼbale Wood, mʼbale Roy Robertson, abale ena ambiri agwira ntchito mokhulupirika masiku awiri apitawa kuti ayike mpweya wozizira mʼchipinda chino kwa cholinga ichi. Chifukwa la Mulungu lapitali, iwo anaona momwe Inu munavutikira. Ndipo iwo anali ndi ndalama pang'ono mthumba la chalichi, ndipo anapita kukagwira ntchito, ndipo azika izo kuti zigwire ntchito kukupangani Inu kuti muzikhala womasuka. Ndi ndalama zimene mumaziyika muchopereka pamene muzikhala pansi. Mukumvetsera uthenga, mwazizirirako kwambiri lero kuposa mwe mumakhala muliri. Chotero ndife oyamikira kwa Mulungu ndi kwa anthu Inu chifukwa cha mayiwu. Wokondwa mʼbale Roy Borders, iye amafuna kuti akhale ngati wakhala kumbuyo mawa uno. Ndipo ndinamuza iye kuti atenge mpando wake ndi kutsakhala kuno ndi atumiki awa, koma iye sanachite zimenezo. Monga Inu nonse mukudziwa, mʼbale Borders amatiimira ife minda. Wokondwa kwambiri kukhala ndi mʼbale Borders kuno ndi atumiki ena ambiri ndi abwenzi. Kudutsa msabatayi ine ndinayamba kuganiza ndi kuti ine ndikakafika kumeneko la Mulungu, ine ndikamuzindikira mtumiki aliyense, munthu aliyense. Ndiye iwe ukafika kuno, iwe umangotengeka kwambiri muthenga, mpaka iwe umangoiwala chilichonse pafupifupi. Kotero chimene icho chinali. Tsopano ine ndikuyenera kuti ndibwerere ku Arizona. Ine ndikuyenera kuti ndibwerere lolemba likudzali sabata kubwerera ku Tucson kuti ndikawatengere ana kumeneko ku sukulu. Ndipo ndidzakhala ndikubwereranso zikakatha zimenezo. Ndipo mkazi anga ayenera akakhale kumeneko molawirira kuti akayambe kulembetsa ana masabata awiri sukulu zisanayambe. Ndipo ine kenako ine ndizidzabwerera kwa kanthawi kuno. Ndipo tsopano Ino ndi nthawi yanga ya chuti. Monga Inu mukudziwira, ndalalikira kuyambira Disembala, Januwale, Februwale, Marichi, Epulo, Meyi, Juni ndi Julayi. Tsopano ngati Mulungu alola, osati kuyitana kwa padera kulikonse, Ino ndi nyengo imene ine ndimapumula chuti changa, ndimapita kukasaka. Ndipo ine tsopano ngati Ambuye adzanditanire ine kuchina chake, zinthu zimenezo sizidzakhalapo pa chithunzicho. Mulungu nthawi zonse amakhala woyambirira, ndipo ine ndimafuna kuti iye azikhala woyambirira. Ndipo Inu mumafuna kuti iye azikhala woyambirira. Komano ngati sipakhala kuyitana kotsimikizika, ndipo icho nkukhala chifuniro chake, icho ndi chimene ine ndikuyenera kuti ndichite tsopano kwa miyezi ingapo yotsatirayi. Ndikupita kukasaka tsopano kuti ndikazikumitse ndekha. Ine, Inu simukuzindikira, dziko silidzadziwa konse zimene ndimayenera kuti ndidutse nazo, mukuona? Ndipo izo zimangokhala kupchinjika koteroko. Nzosadabwitsa kuti Ambuye anawawuza ophunzira ake pamene iye ankayenda ndi iwo, patukirani pambali mchipululu, mudzapomuleka nthawi. Mukuona, ine ndikumazindikira zimenezo mochuluka tsiku lililonse, ndipo makamaka pamene masiku anga akuchulukira pa dziko lapansi. Inu mwaona, pamene ine ndikukula, iwe umazindikira zimenezo. inu mawamva abusa athu akuti amene kwa zimene zona onso. Iye ife tikhoza kuzindikira kuti sindifenso anyamata tikadutsa zaka 50 zakubadwa. Sopano ife tikuyenera kuti tizikhala ndi kanthawi pang'ono. Ndife othokoza kwambiri chifukwa cha maomboni omwe tangowamva kumene. Mkazi anga anali uko kwa akazi audzulo pamene anthu ena anabwera kuchokera kumusi ku Alabama kwina kwake kumusi uko. Ndipo amakamba za zinthu zazikulu zimene ambuya anachita mu msonkhano umenewu. Za ana ang'ono akuchiritsidwa ndi zinthu zosiyanasiyana. Ndi zinthu zambiri zimene mayi izo zingangotenga nthawi yayitali kuti zinenedwe. Ndiye inenso ndikuyenera kukumbukira kuti ine ndikukhulupirira ena ayiwo anandiuza ine kuti mlongo Larson wakhalali kuno malamulungu awiri ndi mwana wang'ono. Ine sindingadziwe koma ine ndikukhulupirira iwo anati uyo anali mdzukulu wake mwina mwake kudzadalitsidwa kumubweretsa iye kuchokera ku Chicago. Donayo wakhala akutikomera mtima kwambiri ife ndipo ife tikumuyamikira iye. Ndipo iye anabweretsa mwana wang'ono kuchokera ku Chicago kuti adzadalitsidwe, chimene yali ndi nthawi yochepa kuti amutulutse iye ndikuganiza kuti adzadalitsidwe. Koma iye ali ndi chidwi ndi mwana uyu kuti aperekedwe kwa Ambuye. Chotero ngati mulongo Larson angatero pamene ine ndikuyankhula, ngati iye angamubweretse mwana ameneyo kutumiki womudalitsa uwu. Ndiyeno mwina mwake pamene iye akukonzekera, ine ndikufuna kunena kuti uwu wakhala uthenga wovuta kwambiri umene ine ndinayamba ndayeserapo kuukonzekera kufikira usiku wa thawu. Kudutsa mu sabata ine ndimapita mchipinda kuti ndikayesere kukakhala pambali nditathana nawo mafoni anga ndi zinthu kuti ndiyesere kupeza china chake malingaliro anga kwa ola. Ndipo ine ndikapita ine ndimalephera nkomwe maganizo anga amakhala wopanda kanthu. Ndipo dzulo ine ndinapita mchipinda chapansi, ine ndinaganiza kwatentha kwambiri. Kotero ine ndinatsikira kupansi mchipinda chapansi kukakhala pansi kumeneko. Ndipo ine ndimayesera kutenga Bible langa ndikumawerenga, ndipo ndimagona kenako ndimadzuka ndikumwa madzi ndikuyesetsa kumadzigwedeza ndekha, ndikutuluka panja ndikumakayendayenda kukhala pamasitepe. Wina wake anabwera ndipo anadzandipeza ine nditavula malaya anga nditakhala pasitepe. Kunali kukutentha kwambiri, iwo anadzandibaibitsa, ine sindinadziwe ngati iwo anabaibitsa. Wina wake mwina anali wina wake kuno kwathu kuno mu mzinda, kapena mwina mwake anali wina wake muchalichi anadzandibaibitsa ine. Ndipo ine ndinali ndikulingalira, ine ndinangopezeka ndikuyang'ana pa galimoto imadutsa, ine ndinabaibitsa. Usiku watha ine ndinalowa galimoto ndipo ndinakwera mozungulira chaku Charlestown yesetsa kuti ndipeze china chake. Ambuye zimaonenga ngati amafuna kuti andiuze china chake, koma ine satana amayesetsa kuti ayime njira yanga kundiretsa ine kuti ndisachite zimenezo. Chotero ine ndinaganiza chabwino ngati iye angachite zimenezo ine ndingokhala ndikumadikirirabe, kumangodikirabe basi, kumangogogoda pachitseko mpaka iye atatsegula. Chotero ndiye mphindi zingapo zapitazo, kapena apo kwifupi itangodutsa 7 koloko mawa uno, ine ndinali nditadzuka molawirira kwenikweni. Dzulo ndinadwala pang'ono ndikuyesetsa, ndinali nditadya chimanga chimene sindinagwirizana nacho bwino pokhala kuti kunatentha kwenikweni. Ndi ine ndimayesetsa kuti ndichoke kwa izo. Ndipo ndiyeno mawa uno pafupifupi 8 koloko ine ndinapezeka kuti ndinatenga lemba limene linandidabwitsa ine. Ndipo ndinadzayang'ana pa lemba limenelo kachiwiri, ndipo kachiwiri ilo linandidabwitsa ine. Ndipo ndinapita ndikulitsatira ilo kudutsa mulemba. Ndipo ine ndangotsiriza kumene mameniti pang'ono apitawo. Chotero izo mwina mwake zikhoza kukhala kuti Ambuye ali ndi uthenga wa ife mawa uno umene satana wayesetsa kuchingira kwa ife. Kodi mungamubweretse wang'onoyo kuno mlongo Larson? Mulungu akhale nawo ndikuwathandiza iwo. Tsopano ndakhala ndikukusungani inu la Mulungu latali masiku awiri, ndipo ine ndikuganiza kapena misonkhano iwiri mawa ndi madzulo. Ndipo izo zimapanga izo kukhala zovuta kwa inu. Ine ndamva kuti izo ena inu mukuyenera kuti mupite kutali kwambiri ndi kuphonya ntchito ya tsiku limodzi ndi zina zotero. Chotero ngati ife tikuchoka la Mulungu lolemba sabata, ine ndingolengeza msonkhano wa la Mulungu likudzali Ambuye akalola. Mwaona pokhapokha ngati wosonkhana angafune kuti iwo ukhale kuchezera usikuwu. Mwaona izo zili pali ambiri ya ine. Ndiyangati angakonde kuti izo zikhale usiku uno, tiyeni tione tikhale ndi misonkhano usiku uno. Tsopano amene angakonde kudzakhala nawo la Mulungu likudzali, kwezani dzanja lanu. Mayi izo zayandikana. Mukuti chani?
<I've been. laughs>
Tsopano Ben, ine ndili ndi uthenga uwu ndiwautali mawa uno, koma ine sindikudziwa momwe ndipo ine ndikudziwa ndimathandizira kupanga malamulo ampingo, koma menemo ngati inu mungazindikire, ine ndinati okhapokha ngati ndikujambula. Mukuona kotero apa ndikujambula. Chotero mwina mwake ife tiyesetsa kubwereranso nthawi ziwiri zonsezo. Usiku uno ndila Mulungu likudzali ndiye titero ngati Ambuye alola. Mwaona tsopano ngati inu simukhala ndi uthenga sabata ino ndiye mudzabwerera Mulungu likudzali. Ndikudana nazo kuti mubwere kawiri monga choncho, koma ine ndikumverera kuti tilibe nthawi yochulukirapo. Ndipo Mungu wakumbukira ngati nthawi ipita patsogolo, sitidzakhala ndi mwayi uwu motalika kwambiri. Mukuona kumbukirani china chake chidzachitika, mwina lamulo lidzatiletsa ife kapena Satana adzasuntha pakati panu ndipo adzakubalalitsani inu. Izo nthawi zonse zakhala ziri mwanjira imeneyo. Mukuona china chake chidzachitika, chotero tiyeni tiziyamikira miniti iliyonse imene tikukhala tili limodzi. Chotero tsopano kwa iwo amene akuyenera kubwerera kunyumba kwanu usiku uno, zikhala ngati la Mulungu lapitali usiku, ine ndinangokhala ndi uthenga waufupi waung'ono. Ndipo kotero inu ngati inu mukufuna iwo pa tepi bwanji, ife ndithudi tidzakutumizirani inu tepiyo ngati inu mukuyenera kubwerera kwanu. Ife sitili ine ndilalikira usiku uno ngati Ambuye alola. Ndinali ndi cholemba dzulo kapena dzana uthenga waung'ono umene ine ndinalemba kuchokera mukukumbukira china chake, ndipo iwo ndi wakale. Pali mauthenga awiri ngakhale zili ngati pakati, umodzi wa iwo ndi chitsime choukha kapena kufesa kwa mphepo ndi kututa kamvulumvulu. Basi uthenga wa ulaliki mawa uno ndikuphunzitsa, ndipo kotero usiku uno ine mwina ndiyankhula pa kufesa kwa mphepo ndi kukolola kamvulumvulu kapena chitsime chimene chikuukha. Ndipo mawa uno ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mu malemba opatulika tsopano. Ndipo kodi inu ndi womasuka? Nenani amen. Chabwino. Tsopano ine ndikufuna inu mu mabaibulo anu kuti mutsegule ndi ine ku buku la Hoseya, ina amene mukufuna kuti muwerenge. Ndipo tiyeni tiwerenge ndime zingapo za mutu wa 6 wa buku la Hoseya. Neneri. Ndipo tiyeni tiime. Wokondedwa Mulungu, ndife osayenera kutenga buku ili mʼmanja mwathu, pakuti timawerenga malemba kuti palibe munthu kumwamba kapena pa dziko lapansi kapena pansi pa dziko lapansi anali woyenera kapena ngakhale wokhoza kulitenga buku kapena ngakhale kuyang'ana pa iro. Ndipo pamenepo panabwera mmodzi yemwe anali ngati mwana wa nkhosa wophedwa. Iye anatenga buku pakuti iye anali woyenera, ndipo iye anamasula zisindikizo zake. Ndipo ife tikuyang'ana kwa iye mawa uno kutaulule nkhani izi zimene zalembedwa mu buku, chifukwa iro ndi buku la chiwombolo. Onse amene anawomboledwa analembedwa mmenemo. Mulole ife tipeze malo athu mawa uno mu nthawi imene ife tikukhalamo, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Bwerani tsopano ndipo tiyeni tibwerere kwa Ambuye, pakuti iye wang'amba ndipo adzatichiritsa ife, iye wakantha ndipo adzatimanga ife. Akadzatha masiku awiri iye adzatilandira ife, mu tsiku lachitatu iye adzatiukitsa ife ndipo tidzakhala pamaso pake. Pamenepo ife tidzadziwa ngati tidzatsatirabe kumudziwa Ambuye. Kupita kwake kunakonzekereredwa ngati mmawa, ndipo iye adzabwera kwa ife ngati kamvula, monga mvula ya masika ndi ya nyundo pa dziko lapansi. O Ephraim, what shall I do unto thee? O Efraimu, ndidzakuchitira chiyani iwe? O Yuda, ndidzakuchitira chiyani iwe? Pakuti ubwino wako uli ngati mtambo wa mmawa, ndi ngati mame umachokapo. Chomwecho ine ndawadula iwo mwa aneneri, ine ndawapha iwo ndi mawu apakamwa panga, ndipo ziweruzo zanu zili ngati kuwunika kumene kumatulukira. Pakuti ndinafuna chifundo ndipo sati nsembe, ndi chidziwitso cha Mulungu koposa nsembe zopsereza. Koma iwo monga anthu alakwira pangano, iwo wandichitira ine zachiwembu. Gileadi ndi mzinda wa iwo akuchita mphulupulu, ndipo wayipitsidwa ndi magazi. Ndipo monga magulu achifwamba adikirira munthu, momwemonso gulu la ansembe limapha munjira mwachilolezo ndi kuchita chidetso. Ndaona chinthu choyipa mnyumba ya Israeli, uko kuli uhule wa Efraimu. Israeli wayipitsidwa. Ndiponso o Yuda, iye watumiza zokolola kwa iwe, pamene ine ndinabweza andende anthu anga.
Lord Jesus, draw from this by thy Holy Spirit the context that's intended as we wait further on thee. In Jesus' name,
Ambuye Yesu, mutenge kuchokera apa mwanzimu wanu oyera, nkhani yomwe ikuganiziridwa, pamene ife tikuyembekezera mopitirira pa inu. Mudzina la Yesu, amen.
Now, my subject this morning is
Sobano, phunziro langa mawa uno ndi kulizindikira tsiku lanu ndi uthenga wake.
We see from last Sunday's lesson, as we taught the feast of the trumpet,
ife tikuona kuchokera mu phunziro la Mulungu lapitali, monga ife tinaphunzitsira phwando la malipenga. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyitanire cheru chanu tsopano nthawi, nthawi ya Israeli mu nthawi ya Mulungu.
We are dealing today upon a Sunday school lesson.
Ife tikuchita lero pa phunziro la Sunday school. Imene ne ndikufuna kuti inu muone ndi kuzindikira nthawi imene ife tikukhalamo. Tatsala pang'ono kuti nthawi tithere, monga inu mukuonera. Ndiyeno mwa ichi, inu mukuyenera kudziwa ola lomwero ndi nthawi, ndi chizindikiro ndi uthenga umene inu mukuyenera kuwulandira.
Now, as we started,
sobano monga ife tinayambira la Mulungu latali, ife takhala tikuyankhula zakupita kukalalikira pa malipenga, malipenga asanu ndi awiri otsiriza a Baibulo. Ndipo ine mwa ine mwini, ine timaganiza iwo akanatukukira chimodzimodzi monga ngati zisindikizo. Koma ine ndazindikira kuti pakutsegula kulikonse uku, pakhala pali chinthu chachikulu chimene chimachitika. Ndipo pamene tinkalalikira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, ndipo iyo inali mwangwiro kwambiri mpaka Mzimu Woyera mwini wake unadzabwera pansi pakati pathu. Ndikudzatsimikizira izo, ndikudzaziyika izo pa mapepala, ndikudzaziponyera izo kudutsa fuko, ndikudzazionetsa izo mu mwezi miyamba. Ndipo anatsimikizira izo kwa ife, masabata ndi miyezi, izo zisanachitike, kuti basi momwe izo zikanati zidzakhalire mwangwiro. Kuno mukachisi iye anazidziwitsa izo, kuno pa munthawi iye anazidziwitsa izo, pa mwezi ndi dzuwa iye anazidziwitsa izo, ndipo m'malo a mafuko pa nthawi iyi iye anazidziwitsa izo. Pamene ufumu wolowezana wa Roma ananyamuka ndi kubwerera ku Palestine, akuyenera kukhala papa woyamba kuyambira iwo amatero, Petro kukhala papa. Sopano izo zinali zopambana kwambiri. Ndiye ife tikuona zisanachitike zisindikizo zisanu ndi ziwiri zomwe zinabisa zisinsi zonse. Ine wosadziwa chimene ndinkajambula pa bolodi kwa mibado ya mpingo, ine sindinatero, Mulungu akudziwa. Mwamasomphenya basi, ine ndinajambula izo wosadziwa kuti Mulungu pakadzatha chaka ndi miyezi 6 adzatsimikizira icho mu mlengalenga pogwiritsa ntchito mwezi. Ndikudzazilemba izo pa mapepala a dziko lonse. Ine sindimadziwa zimenezo, ine sindimadziwa kuti pakanadzakhala ndima wachinsinsi mwezi wodzayimira mbado wa Laodikaya uno. Sopano pa mapepala inu munangopeza mibado 6 yokha, ndi chifukwa chakuti mbado wa Laodikaya unadetsedwa kwathunthu. Ndipo ngati inu mungazindikire kamvetsede ka uzimu, monga Mulungu anazikira izo kumwamba, pamene ine ndinayika izo pano pa dziko lapansi, ine ndinasiya kadanga kakang'ono monga inu mukuonera kuwala pang'ono chabe. Izo zinali basi osankhidwa omwe asanayitanidwe kuchokera pa dziko lapansi, chifukwa chimene ine ndinayikira izo pamenepo kwa mbado wachisanu ndi chiwiri. Koma pamene Mulungu anadzayika izo m'miyamba, izo zinadetsedwa kotheratu. Zikutanthauza kuti mwina mwake wotsirizayo akuyitanidwa kuchokera ku mbado wa Laodikaya umenewo. Ife sitikudziwa, pakhoza kukhala ulaliki pa zimenezo. Sobano zindikirani kachiwiri zisanafike a zisindikizo zisanu ndi ziwiri zomwe ine sindimadziwa kuti izo zinali mwanjira imeneyo kuona kukachisi yana dzangula za zimenezo ndivana nditumiza ine ku Tucson, Arizona kudzakuzani inu nonse zomwe zikanati zidzachitike ndipo pali amuna amene alipo lero amene anali kumeneko kuti adzaone izo zikuchitika basi ndendende momwe izo zinanenedwera kuno kuti zikanadzachitikira angelo asanu ndi awiri akanadzabwera kenako manyuzipepala analemba izo ndi magazini kudutsa fukoli mkombero wodabwitsa wakuwala maonekedwe a piramidi modzimodzi basi monga momwe ndinajambulira izo kuno ndikukuonetsani ine ndinakwera mwamba kuchokera pamene angelo amenewa anayima ndipo unapita mairosi sate kutalika ndipo anali mairosi 27 chopingasa kapena mairosi 27 kutalika ndi mairosi sate chopingasa ine ndayiwala chomwe icho chinali ndipo unaoneka madera onse kuntunda kwa Tucson, Arizona komweko kumene izo zinachitikira nthawi yomweyo mwaona a Baibulo Mulungu sibasi uyu si wina wake kuti akuyesera kuti akanikizire china chake kwa inu koma kuti aululire kwa inu kumvetsa kumene kwa uzimu kwa ola lino ndipo kenako uthenga wotsatira umene unadzatsegula zisindikizo zisanu ndi ziwiri umene unamasula zisinsi zonse zobisika za Baibulo ziphunzitso ndi zina zotero chimene dziko mwamwano kwambiri limaukira masiku ano likuukira ilo ndi kunena kuti ilo ndi lolakwika ichi icho kuno tsiku lina mu Arizona akutumikiza matepi akuyesetsa kuti andipangitse ine kunena zinthu zomwe sindinanene mungokumbukira masomphenya amalingaliro aku Arizona Baibulo linati zikanakhala bwino ngati inu mukanakhala ndi thanthwe litamangiridwa pakhosi panu ndipo chinthu china nchakuti aliyenseyo kaya ndi mlaliki kapena chimeneye angakhale akadzachotsa mawu amodzi kwa ilo kapena kuwonjezera mawu amodzi kwa ilo anthu kumayika kutanthauzira kwawo pa mawu monga iwo aperekedwera yesetsa kuwapangitsa iwo kunena china chake chimene ine sindinanene ndipo si mawu anga iwo ndi mawu ake amene adzawonjezera kapena kuchotsapo ndipo kenako masomphenya ife tinawaona aneneri awa akubwera mwaka mvuluvulu monga ine ndinafotokozera kwa inu ine ndikukhulupirira malamulungu angapo apitawo zonse zidzakhala ine ndinati mungokhala kutali kwa izo bola ngati ine ndikumenyana nazo ndiye kuti mulungu sangamenyane nazo koma tiyeni timulole iye akhale nazo izo iye ndi mmodzi amene amasamalira izo mugona tsopano ife tinazindikira la mulungu latali uko kunali ndi malalikira masiku a phwando ndipo panali phwando la pentekoste ndipo pakati pa phwando la pentekoste ndi phwando la malipenga iyo inali nthawi yayitali ndendende masiku 50 pakati pa pentekoste ndi phwando la malipenga ndipo masiku 50 omwe pentekoste imatanthauza 50 kunali kuweyula mtoro kapena ingati zipatso zoyamba za zokolola zinabweretsedwamo ndipo ife tikuona izo zinali muchoyimira kumbuyo uko ndi zipatso zoyamba za chilengedwe kuyimira zipatso zoyamba za mzimu oyera kuti zitsanuliridwe pa anthu ndipo ife tikupeza ndiye kuti masiku 50 amenewo analandiridwa ndi amitundu zomwe mulungu anayitana kuchokera kwa amitundu anthu wa dzina lake phwando la pentekoste ndipo ife takhala tikudutsa mu phwando la pentekoste lalitali limenelo tsopano kwenikweni kuchokera ku masiku 50 angakhale ndendende masabata 7 ndipo masabata 7 ankayimira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo yoti idzayitanidwe mu nthawi ya phwando la chipentekoste la pentekoste kudzayitana anthu kuchokera kwa amitundu chifukwa cha dzina lake tsopano pa mapeto a masabata 7 awa amene akhala ali pankayenera kukhala tsiku la chitetezero limene linali malipenga asanu ndi awiri Ndipo malipenga asanu ndi awiri anali oti adzayitane tsiku lakulira kubwerera ku nsembe kapena chitetezero. Ndipo ife tikupeza ndiye kuti Israeli malipenga asanu ndi awiri ankakhudza Israeli yekha. Ndipo ndiye chifukwa chimene iye sanandilole ine kuti ndilalikire malipenga asanu ndi awiri amenewo. Ine mpaka ndinali nditakonzeka kuti ndilengeze zimenezo. Ndinali nditakonza maholo ndi chilichonse choti ndilowemo kuti ndidzalalikire malipenga asanu ndi awiri. Ndipo ine ndinati, pali china chake chimene chikundivutitsa ine kwambiri. Ine ndinatero, ife tinakhala tikugwirabe ntchito, ndipo bire ndi tonse a ife yesetsa kuti tikonze chilichonse chokonzekera zoziziritsira mchipinda kwa sabata ikubwerayi, kwa malipenga asanu ndi awiri, kukhala ndi masiku 10 kapena masiku 8 tinali ndi holo ya sukulu. Koma mzimu woyera sunandilole ine kuti ndichite izo pachifukwa china. Ndipo ine ndimadabwa kuti bwanji. Ndipo pamene ine ndinapita kuti ndikapemphere, ine ndinamuuza mkazi wanga, ine ndikukalowa. Ndipo moona mtima ndinagwada pansi pamaso pa Mulungu kuti ndipemphere. Ndipo iye anawulula kwa ine kuti malipenga asanu ndi awiri amenewo anawomba pansi pa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi. Ndipo ndinali ndidalalikira kale izo mwa uzimu. Maona ndi dzanja la Mulungu chinthu chonsecho. Izo tizokhudzana ndi Israeli, ndipo ife tinazitenga izo mu chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi. Inu nonse amene muli nazo izo, momwe zinakhalira ndi mazunzo a Yuda, nthawi ya mitundu yakhala ili mu phwando la Chipentekoste ili. Malipenga pansi, zonsezo zinawombedwa pansi pa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi. Ndipo ife tinazitenga izo la Mulungu latali, pansi pa phwando la malipenga, ngati inu nonse mukufuna kuti mupeze izo. Kodi izo zinali zoti zidzachita chiyani kudzawathamangitsira Ayuda kuchokera ku madera onse a dziko kubwerera ku dziko la kwawo? Izo zikuyenera kukhala pameneko ndi kutsegula kwa zisindikizo pansi pa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi. Ndi pansi malipenga asanu ndi awiri anawomba mu chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi. Tsopano uthenga wa ngelo wa chisanu ndi chiwiri ndi woti udzatsegule chinsinsi cha chisindikizo, kuyitanira antchito a mitundu a ola la chiseveni kuti adzalandire malipiro omwewo amene ogwira ntchito a ola loyamba analandira. Mukuona? Tsopano Yesu anaphunzitsa izo. Iye anati panali anthu ena amene anapita kukakolola. Iwo analembedwa ganyu. Ndipo pamene iwo anatero mbanda kucha, iwo analandira nthawi kobidi la tsiku. Ndipo kenako masana wina wake anadzabwera ndipo anapita kukagwira ntchito. Ndipo kenako pa ola la chiseveni ndilo ola lomaliza la tsiku. Ndi wina anadzabwera ndipo anadzalandira malipiro ofanana ndi omwe iwo anachita pa ola loyamba la tsiku, ola lomaliza. Izo ndi zangwiro kwambiri omwe atumiki a ola loyamba ali ndi mawu, ali ndi uthenga, ali ndi choonadi. Iwo anabwera mmenemo pa tsiku la Pentekoste. Kenako panadzabwera mʼbado wa mdima umene unadzawatsekerezera iwo panja. Kenako pakati pa tsiku Lutha ndi Wesley ndi iwo anadzabweramo. Ndipo kenako pakuyenera kudzakhala uthenga wa nthawi ya kumadzulo ndi kudzalandira chinthu chomwecho chimene iwo anachita pachiyambi. Uthenga wa nthawi ya kumadzulo ndi woti udzabwezeretsenso kachiwiri, udzabweretsanso chinthu chomwecho kachiwiri. Ndipo mukukumbukira masomphenya a sabata yatha kuti pamene mkwatiri anadzabwera kuti adzakhale chionetsero cha izo. Apo panabwera mkwatibwi wang'ono wokondedwa mʼmasomphenya. Ndipo ine ndisakuganizira za izo nditangokhala pamenepo ndi kuyang'ana panja. Ndipo apo panadzabwera mkwatibwi. Ine ndinamva liwu pambali pa ine linati, ichi ndi chionetsero cha mkwatibwi. Ndipo iye anabwera pafupi, ine ndinamuzindikira iye mwe iye analili wokondedwa kwambiri, wokongola, wang'ono. Iye anali akuyenda sitepe basi momwe iye akanathera, osati kuguba basi mukayendedwe ka amkazi mwe iwo amayendera mwachisomo ngati dona. Umo ndi momwe iye ankayendera akubwera kumanzere kwanga mbali iyi. Ndipo iye anadzachoka sindimamuonanso. Kenako iye ananditembenuzira ine kumbali ya kumanja. Ndipo iye anadzandionetsa ine mpingo uliwonse momwe iyo yakhala iku kubwerera kuchokera mibado ndipo zonyasa bwanji ndipo wotsiriza unali mbado uwu wa mpingo wa tsiku lotsiriza umene unkatsogoleredwa ndi mfiti ndipo iwo anali atavala mopanda makhalidwe kwambiri ooneka monyansa kwambiri ndipo iwo anali akuguba mwakuzithola kwa nthawi ndi gwedemula ndipo akazi amenewo akungodziponya okha mukudzithorako atangonyamula kapepala kotuwa chinyengo kutuwa kumakhala pakati pa choyera ndi chakuda womwe ndi mtundu wonyenga kutuwa si choyera kapena chakuda ndi mtundu wonyenga ndi pepala looneka lotuwa atalinyamula kutsogolo kwawo ndi masiketi looneka ngati azingwe ali kutsogolo kwawo ndipo amaliseche kwa thunthu kuyambira mchiuno mwawo kumakwera m'mwamba ndipo anali akuguba waku kapena nthawi kapena akuzithyola ndi kumapitirirabe ndi nyimbo imeneyo ndi kumayenda chokwezeka ndipo anati umenewo ndi mpingo ndipo pamene iwo unadzandidutsa ine mtima wanga unakhala ngati ukomoke ine ndinaganiza ngati icho ndi chimene chikuyesera kuti chiberekedwe kwa Khristu ngati mkwatibwi mwakuyesetsa konse ndi zinthu zomwe munthu waziyika kuyesetsa kuti abweretse mkwatibwi kwa Khristu ndipo wachiwerewere wa nyansi wosasamba wooneka mwauve monga ameneyo kukhala mkwatibwi wa Khristu izo zinandidwalitsa mu mtima mwanga ndipo pamene iye anali kudutsa iyata akubwera pomwe ife tinali titayima iye anali atanyamula pepala kutsogolo kwake akuzithyola ndi kumadzigwedemula ndi kumadzisunthira yekha mbali imodzi ndipo kenako mbali inayo pamene anali kupita monga kuvina kwa magono komwe iwo ali nako kwa tsiku lino akudzigwiritsa ntchito yekha mu mchitidwe wachiwerewere pamene iye anali kuguba chitsogolo ine sindikuyankhira pa zinthu izi ine ndikhoza kumbonena zomwe ndinaziona ndipo mulungu monga waweruza wanga koma umenewo unali mpingo wochokera ku USA tsopano pamene iye amadutsa mbali yonse yakumsana inalibe chophimba nkomwe ndipo kenako pamene iye amadutsa ine ndinamverera kugomoka ndi kudwala kenako iye anati mkwatibwi adzaonekeranso kachiwiri ndipo apa mkwatibwi anabwera mbuyo mwa iye mkwatibwi wooneka momwemo yemwe anadutsa poyambirira zitatero mtima wanga unalumpha ndi chimwemwe kudziwa kuti padzakhala mkwatibwi ndipo iye adzapangidwa kuchokera ku chinthu chomwecho ndipo adzapekedwa mu chinthu chomwecho chimene mmodziyo anali pa chiyambi iye ndi woti adzayitanidwa ndipo ine ndikudziwa kuti icho ndi choonadi ngati izo sizoona ndiye kuti masomphenya aliwonse amene ine ndakhala ndili nawo mbuyomu akhala ali olakwika ndipo aliyense akudziwa kuti palibe chinthu chimodzi chimene iye anayamba watiwuzapo ife koma chimene chinali choonadi icho chinadzafika pochitika basi ndipo kodi inu mukuona ndiye nyansi za mpingo wa magono ukudzitcha okha mpingo monga wina ananenera tsiku lina mbale Radel mbale wanga wofunika wayima motsamira khoma apo tsopano kuti iye anaziona izo ngati nthambi pa mpesa ndipo ife tinali tikukambirana izo mu chipinda tsiku lina ndipo mbale Radel anasokonezeka ndi zochitika za nthawiyi ndi kumverera kwa mzimu mipingo lero momwe zayambira kutsika pansi atumiki kumabwera kuchokera konsekonse ndi zoyankhulana zapadera kunja kuno kumafunsa chachitika ndi chiyani mbale Branham chachitika ndi chiyani oh my mbale Radel anandifunsa ine funso kodi iwe akukhala moyo ndi mzimu wa satana kapena chiyani ine ndinati ayi nthambiyo imakhala moyo ndi mphamvu ya mpesa iyo imakhala moyo chifukwa chipatso chowawasacho mandimu amamera mu mtengo wa lalanje koma iwo sumabereka malalanje ngakhale ukukhala ndi moyo chifukwa cha iwo ndipo mpingo wotchedwa wangokhala nthambi yomesa tsidwa ukukhala moyo pansi pa dzina la chipembedzo pansi pa dzina la mpingo akatolika ndi achiprotestanti mphambi chabe akukoka kuchokera ku mphamvu ya mpesa ndipo komabe kumabala chipatso cha chimene iwo ali chifukwa iwo sanatembenuke iwo sanali mudongoso la pachiyambi lokonzeleratu la mulungu ndi chifukwa chake iwo amayenera kuti awakane mawu ndi kumabala mtundu wina wachipatso mtengo weniweni wa pachiyambi mumuzi wake unakonzeleratu kuti udzabale malalanje pa mtengo wa lalanje yesu anati ine ndine mpesa inu ndinu nthambi
Koma ngati mtengo umenewo utsatulutsa konse nthambi ina, iwo udzabala chipatso chake chapachiyambi. Ndipo pakuyenera kukhala kubwezeretsedwa kwa zinthu zonsezi pa mapeto pomwe pa mpesa. Pakuyenera kukhala kubwera kubwezeretsa wala kwa kumadzulo kuti kudzawalitse iwo ndi kudzawukonza iwo. Koma izo zidzabwera kuchokera mu mpesa, wonse ndi chipembedzo chimene chanazanitsidwa mwa iwo. Koma kupukusa kwa pachiyambi kwa mawu, iwo akuyenera kubwera ku nthawi ya kumadzulo, ndipo padzakhala kuwala ku nthawi ya kumadzulo. Zimatengera kuwala kuti kukhwimitse iwo. Mwaona momwe malemba alili yangwiro, tsiku lomwe silidzatchedwa masana kapena usiku, chipatso silingache pokhapokha dzuwa litachotsa icho. Zilibe kanthu, ndipo chiluka bwanji mwa inu mungalalikire chilichonse chimene inu mungachite, icho sichingakhoze kucha, icho sichingaonetseredwe, icho sichingatsimikiziridwe. Kokha ndi iye amene anati, ine ndine kuwala kwa dziko lapansi. Mawu chotero pakuyenera kubwera mphamvu zimoyera mwini wake kuti udzachetse kapena kutsimikizira, kapena kudzatsimikizira, kapena kudzaonetsera icho chimene iye anenenerathu kuti chikanadzachitika mu dziko lino. Kuwala kwa kumadzulo kupanga zimenezo ndi nthawi yotani. Mkwatibwi anadutsa malo omwewo amene iye anali, amene iye anali pachiyambi. Koma ndinali kumuona iye akuchoka pa sitepe ndi kumayesera kumukokera iye mbuyo. Sobano zambiri zikhoza kunenedwa pa zinthu izi za tsiku lomwe ife tikukhalamo. Sobano Hosea anati mu 6:1, bwererani kwa Ambuye, kumbukirani iye ananena kuti iwo adzabalalitsidwa. Ndipo iwo anatero, iye anati iwo adzabwerera kwa Ambuye iwo atabalalitsidwa. Ndipo iye adzatero adzawamanga iwo. Zindikirani, bwererani, adzabalalitsidwa. Kachiwiri, iwo anang'ambidwa. Ndipo anachititsidwa khungu. Ndizo ndendende zomwe zinachitika. Iye adzatichiritsa ife, ndipo adzatimanga ife. Monga Ezekieli 37, mafupa wowuma, chigwa chodzadza ndi mafupa wowuma, Ezekieli anachiona icho, bwerera kwawo kachiwiri. Ndiye zindikirani, Hosea anati akadzatha masiku awiri, akadzatha masiku awiri, iye adzabwerera kwa iwo. Iye adzatilandira ife, ndipo adzatipatsa ife, adzatitsitsimutsa ife. Tsopano, kutsitsimutsa sikutanthauza chiuchitsiro. Kutsitsimutsa apo ndi mawu omwewo amene akugwiritsidwa ntchito kwina kuli konse. Ine ndinangowayang'ana iwo, amatanthauza chitsitsimutso. Iye adzatitsitsimutsa ife akadzatha masiku awiri, izo zidzakhala. Pa tsiku lachitatu, iye adzatitsitsimutsanso ife. Iye atatibalalitsa ife ndi kutichititsa khungu, ndi kuting'amba ife. Inu mukudziwa, Ayuda anachititsidwa khungu kwa cholinga chomwecho kuti ife tidzapenye. Iwo anang'ambidwa ndi kumwazidwa monga fuko, ndipo anamukana Mesiya wawo. Kuti ife tidzakhoze kumulandira Mesiya, kuti padzakhale anthu oyitanidwa kuchokera mwa a mitundu chifukwa cha dzina lake. Tsopano mwamuna amabwera, ndipo mkazi amadzatenga dzina lake. A mitundu ochititsidwa khungu awa omwe sangathe kuliona dzinalo, Ambuye Yesu Khristu mu ubatizo. Basi ndi zoyipa kwambiri, koma izo zikuyenera kukhala mwa njira imeneyo. Ayuda, iwo akuyenera kutero, iwo akuyenera kuti asaone izo. Alipo mmodzi yekha amene angaone izo, ameneyo ndi amene anakonzeneratu kuti adzaone izo. Apo ayi simudzaziona izo konse. Ayuda sakanatha kumuona kuti anali Mesiya wawo, ndipo komabe iwo anali masikolala ndi azaumulungu, amuna amaphunziro odziwika kwambiri, ankawerenga Baibulo lomwelo limene inu mumawerenga. Tsopano izo zinadziwika kwa ife, ife tikhoza kuziona izo momveka, ameneyo anali Mesiya. Koma iwo sanathe kuziona izo, komanso iwo sangathe kuziona izo lero. Iwo analoseredwa kuti adzachiritsidwa khungu nawonso. Bingo lero waloseredwa kuti ndi wakhungu, ukukana uthenga wa nthawi ya kumadzulo. Chivumbulutso 3 ananena chomwecho, ndinu watsoka omvetsa chisoni. Zindikirani khalidwe la mkwatibwe usiku wina kapena mpingo wa maliseche wa khungu ndipo osadziwa izo. Ambuya Yesu tichitireni chifundo ife. Bible linati iye anali wa maliseche ine sitinaziwene izo mpaka pano. Mpingo wa Laodikaya unali wa maliseche ndipo pamene iye anaonekera usiku wina iye anali wa maliseche sitinazizindikire izo ndipo sindimazidziwa izo. Oh, ndikuthokoza bwanji motani nzosadabwitsa kuti ife ndi oyamikira kwambiri. Ine ndikumvera kuti sitili oyamikira mokwanira zinthu zimene Mulungu akutidziwitsa ife. Wamaliseche ndipo masombe nyawo anati anandionetsa ine kuti iye anali wamaliseche ndipo samadziwa izo ndi wakhungu. Monga Israeli anachiritsidwa khungu kuti amitundu alowemo, tsopano amitundu achiritsidwa khungu kuti mkwatibwi akhoze kutulutsidwa, ndipo Israeli akhoze kulandira phwando la malipenga mwangwiro. Basi akadzadutsa masiku awiri iye adzatitsitsimutsa ife, kapena adzatipatsa ife chitsitsimutso kudzatisonkhanitsa ife pamodzi Ayuda kuyankhula pa malipenga awa tsopano, ndipo iye adza ndipo ife tidzakhala moyo pa maso pake, kapena tidzakhala ndi moyo wamuyaya. Maona ife tidzakhala pa maso pake. Baibulo linanena apa mu Hoseya linati ndipo ife tidzakhala pa maso pake moyo tidzakhala ndi moyo pa maso pake. Umenewo ndi moyo wake womwe, moyo wamuyaya tidzakhala ndi moyo pa maso pake. Iye amene amakhala mu zosangalatsa ndi wakufa pamene yali ndi moyo. Chotero ife analonjeza kuti Israeli kachiwiri adzakhala ndi moyo pa maso pake. Iye wakhala wakufa kuzoona ndi kuphwando la Pentekoste. Tsopano zindikirani mosamalitsa, ndiye akadzatha masiku awiri. Tsopano izo sizimatanthauza masiku awiri amaola 24 chifukwa pakhala pali zimenezo zinachitika mbuyo kale zaka ma 100 ambiri zapitazo. Mukuona izo zimatanthauza masiku awiri ndi Ambuye, zikadzatha zaka 2000. Tsopano inu mukudziwa kuti zakhala nthawi yayitali bwanji kuyambira nthawi imeneyo. Zakhala zili zaka 2700 kuchokera pamenepo, chifukwa mu Hoseya apa ndi BC 780 1964, mwaona zakhala zili china chake kupitilira zaka 2700 zapitazo. Iye anati akadzatha masiku awiri mu tsiku lachitatu iye adzatitsitsimutsanso ife ndipo adzatipatsa ife moyo pamaso pake. Ndi amenewo malipenga anu akubwera, ndilo ola limene ife tikukhalamo, tsiku limene ife tikukhalamo. Tsopano iwo amwazikana achiritsidwa khungu asonkhanitsidwa ndipo ali patali mu tsiku lachitatu. Ndimukuona zimenezo, iwo anamwazikana kuchokera ku Palestina kudutsa mdziko lonse. Iwo anachiritsidwa khungu kuti amukane Mesiya, ndipo tsopano iwo asonkhanitsidwa mdziko lawo akukonzekera malipenga kuti adzachizindikire chitetezero monga Baibulo linanenera pamene iwo adzalandira icho ndi kudzamupeza iye ali ndi zithera za msomali mpingo utatengedwa. Ndipo iwo adzati inu munazitenga kuti ziphera izi, iye anati mnyumba ya bwenzi yanga. Ndipo iye anati iwo adzazipatula banja lililonse ndipo adzalira ndi kusisima kwa masiku ngati banja limene linataya mwana wawo wamwamuna mmodzi yekhayo. Kumbukirani phwando lija la malipenga linali loti lidzachite zimenezo, kudzalira kubuma chifukwa cha nsembe imene inaphedwa. Ndipo iwo anali atayikana iyo, iwo ali mdziko lawo, iwo anamwazikana anachiritsidwa khungu ndipo tsopano asonkhanitsidwa. Ndipo zonsezo zinali pansi pa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi chimenecho. Malipenga awa asanu ndi awiri anawomba kuti awasonkhanitse iwo pamodzi. Lipenga lachisanu ndi chimodzi, lachisanu ndi chiwiri ndi lipenga lalikulu lija monga ife tinali nazo la Mulungu lapitali. Lipenga lachisanu ndi chimodzi linawomba pansi pa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi chimodzimodzi monga momwe chisindikizo chathu cha chisanu ndi chimodzi chinatsegulidwa. Chilichonse pa nthawi yomweyo kokha zawo zonse zinawomba kamodzi kumene ife takhala zaka 2000 muphwando la Pentecoste. Tsopano zaka 2700 kuchokera pa nthawi imeneyo. Iye anati mu tsiku lachitatu tidzasonkhanitsidwanso. Akadzatha masiku awiri mu tsiku lachitatu ife tidzasonkhanitsidwa kachiwiri ndipo tidzalandira moyo pamaso pake. Kodi inu mukuliona lonjezolo? Ola linalemba mwangwiro pa khoma ife tikuona pamene ife tili. Tsopano mdziko la kwawo akuyembekezera phwando la malipenga kapena kuzindikira kwa chitetezero ndi kuyembekezera kudza kuti adzalire chifukwa chakukanidwa kwawo kwa nthawi yoyamba yomwe iwo anachikana icho. Iwo ali mdziko la kwawo chifukwa cha zimenezo akuyembekezera. Onsewo ndi chiyani? Chilichonse chayikidwa pa malo ake. Monga mtumiki wa uthenga ine sindingathe kuona chinthu chimodzi chatsalira koma kupita kwa mkwatibi ndipo mkwatibi akuyenera kuchotsedwa iwo asanazindikire chomwe chinachitika. Iwo anamangidwa anamwazikana. Ine ndikutanthauza iwo anamwazikana anachiritsidwa khungu ndipo tsopano asonkhanitsidwa. Chatsalira ndi chiyani? Mkwatibwi kuti achotsedwe pa njirapo kuyembekezera kupita kwa mkwatibwi kuti aneneri awo achivumbulutso 11 akhoze kuwayitanira iwo ku phwando la lipenga ndi akawapangitse iwo kuzindikira chimene iwo achita. Kumbukirani pakati pomwe pa zisindikizo zimenezo panadzabwera chisindikizo chachisanu ndi chimodzi ndipo panali 144,000 osankhidwa ndi oyitanidwa. Ndipo pakati pa lipenga la chisanu ndi chimodzi ndi chisanu ndi chiwiri chivumbulutso 11 akuonekera apo pomwe ndendende mogwirizana ndi chisindikizo chachisanu ndi chimodzi. Udzachita chiyani? Kodi icho chinali chochi chidzachita chiyani? Ndipo uku kunali kutulutsa ngoni ziwiri Mose ndi Eliya aneneri chimene Ayuda amakhulupirira aneneri awo okha. Ndipo iwo adzabwera ndi chizindikiro cha aneneri ndipo ntchito yawo idzakhala ya mneneri pakuti iwo anachita ndendende kuonetsera chinthu chimodzi kuti munthu pamene iwe umwalira kapena chilichonse pamene uchoka mdziko lino chikhalidwe chako sichimasintha. Ngati uli wabodza tsopano udzakakhala wabodza kumeneko. Ngati uli waukali kuno udzakakhala waukali kumeneko. Ngati uli wokayikira kuno udzakakhala wokayikira kumeneko. Amuna ndi akazi ndi nthawi yoti mudzigwereze nokha ndi kudzifufuza nokha pamene ife tayima pakuti imfa simasintha izo. Iwo anali atapita kwa zaka 2000 Mose kwa pafupifupi zaka 2500 ndi Eliya kwa nthawi zonse kuyambira pafupifupi zaka 2500 Eliya anali atapita ndipo Mose anali atapita ndipo apa iwo abwerera ndi chikhalidwe chomwecho ndipo akuchita zinthu zomwezo. Imfa simachita kanthu kwa munthu koma kusintha malo ake okhala. Simasintha chikhalidwe chako, simasintha chikhulupiriro chako, simasintha chilichonse mwa iwe koma malo ako okhala. Chotero momwe chikhalidwe chako chilili mmawa uno, ngati ndiwe wokayikira mawu a Mulungu, iwe ukakhala wokayikira kumeneko. Sindikusamala kuti ndiwe woyera bwanji momwe umakhalira moyo ndi momwe umakhalira bwino izo sizingakusintha iwe pang'ono ukafa. Malo okhala kwako basi ndipo ngati sungavomereze mawu onse a Mulungu momwe iwo analembedwera iwe sungakachite izo kumeneko. Chotero usadandaule iwe sukakhalako kumeneko. Iwe ukuyenera kuwalandira iwo muchidzalo chake mumphamvu ya kutsimikizidwa kwake ndi vumbulutso la chimene iwo ali. Sikatero udzakhala gawo la iwo ndi mawu ake okha amene iye ati adzaladzutse monga iye anachitira mawu ake mawu woyamba wa Isitala. Mawu ake okha anatulukira ndipo iwo amene anafa mu mawu ake akukhulupirira mawu ake ndipo anatsimikizira mawu ake. Zindikirani tsopano zimenezo zakhala zili zaka 2700 zapitazo. Zindikirani iwo anamwazikana, iwo anachiritsidwa khungu ndipo tsopano iwo asonkhanitsidwa. Tsopano chinthu chotsatira ndi chakuti iwo ndi oti alandire moyo ndipo amitundu ayitanidwa. Mkwatibwi wakonzeka, mkwatulo uli pafupi. Kodi tikukhoza kuzindikira zimenezo? Kodi ife tingakhulupirire izo kwenikweni? Kodi imeneyo ndi nkhani yomwe yanenedwa? Kodi ndi nthano kwa ife, kodi ndi china chake, chomwe chikumveka chodi cheni, kodi ndi china chake, chimene ife kunja, tinga khulupirire, kapena kodi ndi china chake, chimene chiri mwa ife, chimene chiri gawo la ife, chimene chiri choposa moyo kwa ife.
Kodi ife tukuika mokachitidwe kotani mauno, mokachisi uyu. Kumbukirani, ilo lidzakhala gulu laling'ono lomwe lidzawulandire iwo. Tsopano ali ku dziko la kwawo, akuyembekezera malipenga. Tsopano akuyembekezera kupita kwa mkwatibi wa ng'ono kuti chivumbulutso 11 akhoza kukwaniritsidwa. Mbado wa mpingo watha. Zisindikizo zatsekulidwa. Zomwe zikutsimikizira zomwe iwo anazisiya mu mbado wa mpingo ndipo uthenga waperekedwa.
Israel is on the scene.
Israel ali pa malopo. Hallelujah. Wakonzekera phwando la malipenga. Oh, amuna inu mayiko ena kumene inu mudzamve tepi iyi. Kodi simungadzuke mbale wanga kapena kodi iwo akukuchiritsani inu khungu kodi inu mungawataya iwo ndikutcha iwo ulosi wabodza
pamene iwo atsimikiziridwa pamaso panu pomwe ndi dziko ndi nthawi ndi anthu ndipo mzimu woyera umene unalemba iwo izo zatsimikiziridwa konse kuwiri mwachibadwa mwauzimu mwathupi. Chiri chonse chimene iye ananena chakwaniritsidwa ndi kutsimikiziridwa. Israeli ali mdziko lake, anawapitikitsira iwo kumeneko, anawalishira iwo kumeneko monga nkhosa. Mimbulu inamutsatira iye ndipo inawathamangitsira iwo kubwerera kuchitetezero ku dziko lawo lomwe. Kumbukirani, Israeli analonjezedwa kuti adzadalitsidwa pokhapokha iye akakhala ku dziko lake. Mulungu samamudalitsa konse Israeli akakhala kunja kwa dziko. Abrahamu anapita kunja kwa dziko, anakaweruzidwako. Aliyense amene achoka mdzikolo amakaweruzidwa. Mulungu akhoza kokha kumudalitsa Israeli pamene iye akukhala mdziko la kwawo. Ndipo ndi uyo ali kumeneko tsopano ngati fuko. Ndipo mpingo waitanidwa. Iye akungoyembekezera mkwatulo wa mkwatibwi kuti atengedwe. Zisindikizo zatsegulidwa, zaululidwa kwa ife. Ife tikuone zimene iwo anazisiya. Ino amene mukufuna kutsutsana ndi kukangana zokhudza mbewu ya serpenti ndi ubatizo wa madzi, zina zotero, inu machiritsidwa khungu ndipo simukudziwa izo. Mulungu wa dziko lino wakuchititsani inu khungu kwa iwo ndipo inu simukudziwa izo. Ndikudabwa, ine ndinali ndi nthawi yoteroyo mawa uno kumenyana ndi zipsinjo zimenezo. Kotero aneneri awo akhoze kululidwa mu dziko lotsiriza lino. Sangakhoze kuchita izo kupyerera mu malipenga, kupyerera mu phwando la malipenga. Iye ananena kudzera Hoseya, ine ndawasema. Sopano penyani, Israeli iye akuyankhula naye. Ine ndamusema, kapena mawena, ine ndawakhapa. Ndawakhapa iwo kupyolera mwa aneneri. Umo ndi momwe Mulungu amachitira ndi anthu ake. Iye anawakhapa iwo kuchokera ku mafuko ena onse. Ndi chiyani? Lupanga lake lakuthwa konse konse. Mawu ake, iye anawakhapa iwo fuko lake kuchokera ku mafuko. Iye anakhapa fuko lake kuchoka ku mafuko. Pogwiritsa ntchito aneneri, mawu ake watsimikiziridwa. Chomwe chonse iye wamukhapa mkwatibwi wake kumuchotsa ku zipembedzo. Pogwiritsa ntchito mawu ake olonjezedwa ndi Malaki folo mu tsiku lotsiriza. Anamukhapa mkwatibwi wake, anamudula iye kuchokera ku mipingo ina yonse. Anamudula mkwatibwi wake. Iye anakhapa aneneri ake kudutsa ndi aneneri ake pogwiritsa ntchito mawu kumudula Israeli. Dzipatuleni nokha kwena onsewo. Taonani pamene iwo ankafuna kuti azichita monga ena onse a iwo. Iwo anabwera kwa mneneri Samueli. Iye anati, kodi ine ndinayamba ndatengapo ndalama zanu? Kodi ine ndinayamba ndayankhulapo kwa inu muchilichonse mu dzina la Ambuye? Koma chimene chinachitika? Iwo anati, ayi, izo nzona, koma ife tikufuna be mfumu. Umo ndi momwe mipingo yachitira. O, ife timakhulupirira mawu. Iwo ndi abwino, koma inu mukudziwa. Iwo amati, ife tizichita ichi. Sindikusamala zomwe iwo akunena. Mawu ndiona. Akudikirira. Iye wawadula iwo kupyolera mwa aneneri.
What time is it, brother?
Ndinthawi yanji mbale? Ndinthawi yanji mtumiki? Kodi inu mukuona nthawi ya tsikuli? Ndi chizindikiro chimene inu mukukhalapo? Kodi inu mukukhoza kuzimvetsa izo? Kodi inu mukuziona izo? Konse konse tsopano kulibe kwa chitsimutso, aliyense akudandaula. Atumiki akulira. Ine ndimawerenga imodzi ya mapepala opambana amene amabwera kuno ku Charity. Pepala labwino kwambiri. Ndipo ine ndikumudziwa mkozi wake. Ndipo ine ndikuwadziwa anthuwo. Ndipo iwo ndi anthu a Mulungu. Abwino kwambiri. Mbale ndi mlongo mo. A herald of his coming. Imodzi mwamapepala abwino kwambiri kumundako. Herald of his coming. Koma iwo samasindikiza kalikonse pokhapokha ngati zili za musale mupemphere, musale mupemphere, muombe lipenga mupeze. Yangati amawerenga zimenezo. Inu mukudziwa, inu mumaziona izo nthawi zonse. Musale mupemphere, musale mupemphere. Ndizo zonse zomwe mumazimva. Musale mupemphere. Tikhala ndi tsiku labwino kwambiri. Pali chinthu chachikulu chimene chiti chichitike. Nonsa inu. Pemphelani, pemphelani, pemphelani. Ife sitinachedwebe. Chifukwa chiyani iwo amachita zimenezo? Chifukwa chiyani iwo amachita zimenezo? Iwo akufuna kutsitsimuka kwakukulu. Iwo akulira. Akukhulupirira kuti padzakhala kutsitsimuka. Iwo ndi anthu abwino. Chifukwa chiyani zili chomwecho? Kodi iwo achita chiyani? Iwo sana kuzindikire kutsitsimuka kwa mkwatibwi. Mukuona? Pokhala mkhristu, iwo akumvera kukhoma kwa olali. Koma iwo sana sindikire chimene chachitidwa ndi chimene chikuwapangitsa iwo kumvelera chomwecho. Iwo akudziwa kuti china chake chikuyenera kuchitika. Koma mwaona, iwo akuchiyembekezera icho mdali mtsogolomo kuti chidzabwera. Pamene icho chachitika kale pafupi ndi inu. Ndiyo chinthu chomwecho chimene iwo anachita mʼmasiku akale. Iwo ankakhulupirira Mesiya wakudza. Iwo ankakhulupirira kuti padzabwera wotsogolera kubwera. Koma izo zinali pa iwo pomwe. Ndipo samadziwa zimenezo. Iwo sanazindikire izo. Iwo ankakhulupirira kuti pakanadzabwera wotsogolera amene akanadzamtsogolera Mesiya. Ndipo iwo anamdula mutu wake. Ndipo anamupha Mesiya wawo. Chifukwa izo zinaloseredwa kuti iwo adzachititsidwa khungu. Hoseya ananena chomwecho. Ndipo mzimu womwewo umene unayankhula kudzera mwa Hoseya unadzayankhula kudzera mwa Yohane. Ndipo anati mpingo masiku otsirizano udzakhala wa maliseche ndi wakhungu. Ndipo udzamuyika iye kunja kwa mpingo. Iwo analephera kuti aone maulosi amenewo akukwaniritsidwa. Koma pokhala amenemo iwo akuzindikira kuti china chake chikuyenera kuchitika. Iwo basi sakumvetsa zimenezo. Iwo sakuzindikira zimenezo. Mofanana monga Yuda anthawi zakale. Laodikaya wochiritsidwa khungu. Chuma za Mulungu amadana ndi mpingo. Amadana ndi uthenga. Taonani momwe Yuda amenewo anali odana ndi Yohane. Taonani momwe iwo anali odana ndi Yesu. Pamene iye anali mmodzi yemweyo amene iwo ankadzinyemera kuti iwo ankamuyembekezera. Ine ndikukhulupirira kuti taphulitsa fuse. Ine ndikuganiza izo zazimitsa zojambulira matepi na zonso. Sizinatero chabwino. Iwo anali odana ndi uthenga. Zomwe zimachitika ndi mphamvu zochuluka. Aliyense wa inu nonse ndi chotenthetsera. Palibe njira yosungira mpingo mwangwiro mu zimenezo. Pansi pa nthawi zimenezo. Chifukwa inu mukuona aliyense wa inu ndinu 98 BTU. Mwachizolowezi. Ndipo inu sikuti mumangokhala pamenepo monga choncho. Inu mosalekeza mumakhala mukuzimitsa moto. Muli mpweya wokwanira muno tsopano wokhoza kuwumitsa malowa. Koma ndi chotendetsera chikuyenda. Inu simungachite zimenezo. Zindikirani audani. Koma tsopano monga Ayuda akale anachiritsidwa khungu. Iwo ali ku Laodikaya. Iwo ndi amaliseche omvetsa chisoni atsoka ndipo sakudziwa izo. Tsiku la chuma, ziphunzitso zazikulu za Umulungu. Maphunziro akulu. Ndipo tsopano iwo asanduka odana ndi uthenga. Iwo sakufuna kanthu kochita ndi iwo. Chimodzimodzi monga pomwe zinalili mʼmbuyo masiku amene Yesu wa ku Nazareti anali pa dziko lapansi chifukwa chimene anthu mu tsiku la Nowa sanalowe mtombo chifukwa iwo sanawuzindikire uthenga ngakhale wa mthengayo ndiyo chifukwa chokhalacho chimene iwo anawonongekera ndi chifukwa chakuti iwo sanazindikire ola limene iwo ankakhalapo iwo sanazindikire kuti Mulungu akanadzachita ndi tchimo monga momwe iye analonjezera kuti iye akanadzachitira iye adzamuwononga munthu kumuchotsa pa nkhope ya dziko lapansi iye anali atanenera zimenezo iye ankatanthauza izo ndipo iye akutanthauza za izo lero chimodzi-modzi monga iye anachitira nthawi imeneyo koma anthu malo momukomera Nowa iye ankatengedwa ngati munthu wakuthengo iwo sanamukhulupirire iye kuti anali mneneri inu mukudziwa Yesu mwini wake yemwe anatiuza ife momwe iwo ankanyozera mʼmasiku a Nowa ankamunyogodola iye ankamutcha iye wotengeka ndi zina koma iwo sanalizindikire ola lawo iwo sanalizindikire tsikulo iwo sanachizindikire chizindikiro iwo sanawuzindikire uthenga iwo sanamuzindikire wa mthengayo koma anamuchotsa iye pakati pawo ndipo anamuseka iye Yesu anati monga imene zinakhalira mʼmasiku a Nowa Israeli mʼdziko lake ndi chilichonse chitakhala tsopano ndipo uthenga ukungosunthira mkati mwa ngwiro tikukhala mtsiku lanji mʼbale kodi ife tili kuti iwo sanalidziwe tsikulo iwo sanalidziwe ndi chifukwa chake iwo analiphonya ilo ndi chifukwa chakuti iwo sanalizindikire ilo iwo analimonga tsikulo mofanana mochuluka ndi anthu lero anachititsidwa khungu ndi zitsimikizo za sayansi ndi kachitidwe kamaphunziro ndi maseminari a zaumulungu ndipo zinthu zimene zinawachititsa iwo khungu mu tsiku limenelo izo zachita chinthu chomwecho lero izo zawachititsa khungu kachiwiri ndipo tsopano kuphweka kwa uthenga ndi mthenga Nowa sanali wa sayansi iye sanali munthu wophunzira iye anali mlimi wosauka wodzichepetsa ali ndi uthenga wophweka iwo unali wophweka kwambiri kwa maphunziro awo apamwamba chomwechonso izo zili lero Mulungu nthawi zonse amazipangitsa izo kukhala zophweka kuti zikawapeze anthu amene ati adzakhulupirire ndi kumudalira iye ndi wosiyana uthenga wosiyana basi koma Mulungu yemweyo tsopano ine ndikufuna kuti inu mukhulupirire iwo ndi kumvetsa kuti Mulungu waulankhula iwo Yesu anati iwo anamunyoza mneneri wake Nowa ndipo monga iwo ananyoza mu tsiku limenelo chomwechonso iwo adzachita izo kachiwiri pakudza kwake iwo akanadzachita chinthu chomwechomwecho ndi chifukwa chake Farao anamira mnyanja iye sanalizindikire konse tsiku lake iye sanazindikire chimene chinkachitika iye anali atatengeka kwambiri ndizokwanira itsa zambado wake wa sayansi kuti amange mizinda ndi ntchito za ukapolo iye anali kwambiri anali wotanganidwa kwambiri kuti auzindikire mwayi umene anali nawo ndipo iye anampitikitsira mneneri mthenga wa Mulungu ku chipululu iye sanazindikire zimenezo icho ndi chifukwa chake zinthu zinayenda momwe izo zinachitira iye sanazindikire izo nkomwe ngati iye akanangozindikira mawu olonjezedwa a Mulungu wa anthu amenewo ndipo ngati mipingo lero ikanangozindikira ngati mipingo ikanangozindikira mawu a Mulungu omwe apanga lonjezo ili lawola lino kwa anthu iwo sibwenzi atawonongeka ngati Amerika akanangozindikira malamulo omwe anawapanga iye sakanalolera kuti achotse mabaibulo kuchokera mʼmasukulu kulichotsa dzina la Mulungu pa ndalama ndi lonjezo lokhulupirika pansi pa Mulungu koma iye sakuzindikira izo chifukwa chiyani iye ndi wakhungu wa mariseche yakulephera kuzindikira magazi anyamata wofunika amenewo amene anafera mʼminda chifukwa cha mwayikuwu iwo anayiwalika iwo ndi fumbi koma alipo mmodzi amene amakumbukira kukhetsedwa kwa magazi a aneneri mtengo umene unatengera kuti abweretse uthenga uwu kwa ife lero momwe masauzande anadyedwa ndi mikango ndi kuponyetera mphanga anachetera pakati kuotchedwa kupachikidwa Mulungu amazindikira zimenezo mpingo unawayiwala aneneri yawo iwe saukofuna nseriwo iwe amadzinera chomwecho koma mulungu akudziwa kuti iye ayenera kukhala nawo iwo iye amadula anthu ake ndi mawu ake koma iwo ndi achikale kwambiri kwa iwo mutsiku lino iwo samawazindikira iwo ndi chifukwa chake iwo ali muchikhalidwe chimene iwo ali mocho ndi chifukwa chake iwo ali amaliseche womvetsa chisoni akhungu atsoka ndipo sakuzidziwa izo
chifukwa iwo sakulizindikira ora limene ife tikukhalamo iwo sakulizindikira ilo Mose iye analizindikira tsiku lake ndi mayitanidwe ake pamene iye anaona lonjezo la mawu a Mulungu la tsiku limenelo likutsimikiziridwa iye anadziwa pamenepo ndipo anazindikira chimene iye anali ndi chimene iye anali woti adzachite mwa mawu olonjezedwa kotero iye sanaope chimene aliyense ankanena iye sanachite manyazi ndi uthenga wake ngakhale wansembe aliyense ndi farao aliyense chilichonse ulamuliro uliwonse zinkatsutsana naye iye koma iye anazindikira pamene anadzaona kuwala kuja lawira moto lija linapachikika mchitsamba chija ndipo chinayankhula ndi iye mawu amene analonjezedwera tsiku limenelo ndipo anati ine ndakuyitana iwe kuti upite ukachite zimenezo iye sanaope zoopseza zazikulu za mfumu iye anapita kumusi kuti akawabweretse anthu amenewo kukutuluka monga momwe mawu a Mulungu analonjezera ataona lonjezo likutsimikizidwa iye anawakonzekeretsa anthu kukutuluka kwawo liti pamene iye anaona lonjezo la Mulungu likutsimikiziridwa kumbukirani iye ankathamanga ndi za Mulungu zake ankathamanga ndi maphunziro ake koma pamene iye anaona mawu a Mulungu akuonetseredwa iye anawaona iwo akutsimikiziridwa ine ndine amene ndili ine ndiye iye sanasamale zomwe aliyense ankanena iye sanaope zimene farao akanatsachita naye iye iye sanaope zimene ena iwo akanatsachita iye ankangoopa Mulungu kuti iye akhoza kusamumvetsa Mulungu kapena njira ina imene iye akanakhoza kusamumvetsa Mulungu iye sankawaopa anthu ndi zomwe akanadzanena kapena zomwe akanadzachita iye ankangomuopa Mulungu iye anazindikira kuti awo anali mawu a Mulungu iye samamvetsetsa momwe munthu ngati iyeyo angatumizidwe kumusi kumeneko koma pamene iye anazindikira mwa mawu otsimikiziridwa chimene icho chinali pamenepo iye sanaope malamulo a mfumu ngati inu mutangozindikira ngati ife lero titangozindikira Mose anazindikira izo pamene iye anawaona mawu akutsimikiziridwa anaona kutsimikizira kukutsimikiziridwa iye anali atakonzekera kuturuka kwa anthuwo Yobu sanazindikire konse kuti uyo anali Mulungu bola ngati mgelekezi angakupangitseni inu kukhulupirira nthawi ina kuti mayesero ang'ono omwe inu mukudutsamo ndi Mulungu akukulangani inu
anali Mulungu akuyesetsa kuti amuonetse iye china chake Yobu sanazindikire icho paka iye anaona masomphenya monga Mose pamene Mose anaona masomphenya lawira moto muchitsamba izo zinatsimikiziridwa ndipo pamene Yobu mufuso lake ngati munthu afa angadzakhalenso ndi moyo ndimaona mtengo udafa ndipo umadzakhalanso moyo ine ndimaona duwa lidafa ndipo limakhalanso moyo limenelo linali funso lake
koma munthu amagona pansi iye amataya mzimu amatayika ana ake amuna amabwera kudzalira koma iye samazidziwa zimenezo o kuti inu mudzandibise ine mʼmanda mpaka mkwiyo wanu utapita iye samamvetsa chifukwa chiyani duwa limafa ndi kudzakhalanso moyo momwe dzamba limathothokera pa mtengo pansi ndi kugona pansi ndi kudzabwereranso mukuphukira iye anati munthu amagona pansi ndipo iye amapita kuti ine ndimakhulupirira Mulungu koma chimachitika ndi chiyani kwa munthu komano tsiku lina mphenzi inayamba kung'anima mabingu anayamba kubangula mzimu unadza pa mneneri ndipo iye anaona kudza kwa munthu amene akanakhoza kuyika dzanja lake kwa munthu wochimwa ndi Mulungu oyera ndi kulumikiza njirayo kenako iye anafuula ndi kudziwa muomboli wanga ali moyo ngakhale mphutsi zitawononga thupi ili komabe muthupi langa ine ndidzamuona Mulungu iye anazindikira chimene chiukitsiro chinali Balaamu sanamuzindikire konse ngero kufikira bulu adayankhula mʼmalilime Balaamu sakanatha kuzindikira kuti ngero wayima panjira yake
mlaliki wochiritsidwa khungu sakanatha kuzindikira kuti anali mulungu anayima panjirapo akuyesera kuti amuletse iye kugulitsa mphatso yake ndi ndalama ndipo pamene buluyo anayankhula ndiliula munthu kenako balaamu anazindikira kuti anali mngelo amene anayima pa njira yake akuyesetsa kuti amuletse iye kuti asachite chimene iye ankachita inu zipembedzo zochiritsidwa khungu ngati mulungu akagwiritsa ntchito bulu amene ndi wosayankhula kuti ayankhule muchitetero chimene iye sakuchidziwa kuti aulule kwa mtumiki kuti iye wachoka pa njira kodi iye sangagwiritse ntchito munthu kuti achite chinthu chomwecho anthu ochiritsidwa khungu ngati ahaba akanangozindikira tsiku lake iye sibwenzi adamutsutsa konse mneneri mikaya ndi mawu a mulungu alonjezo kwa iye pamene ahaba anayima pamenepo tsiku limenero iye ndi yehosafati ndipo pamene iwo anali ndi aneneri 400 kunja uko akunenera akuti bwerani mwamba zonse zilibwino ahabu iwe kukhala mutchimo iwe watipanga ife kukhala chipembedzo chachikulu ndife anthu abwino ndife utumiki waukulu ndi ife apa ndife ansembe 400 ophunzitsidwa kapena aneneri ndife 400 ophunzitsidwa mu mawu ndi za umulungu ife tikudziwa zonse za iwo kotero tsopano izo zinatsimikizira kuti iwo sankadziwa zonse za iwo munthu amene iwo ankamutcha munthu wopenga mukambado pambuyo pawo eliya mneneri woona wa mulungu anali atanenera pakuti agelo ambuye agalu adzanyambita makazi ako ahabu mukuona koma ansembe amenewo aneneri opangidwa ndi anthu ankaganiza kuti iwo anali adawakonza iwo onse molondola basi iwo anati atate abrahamu kapena atate ahabu pitani kumeneko ambuye ali ndi inu inu muli ndi lemba chifukwa mulungu anapereka dziko ili kwa israeli ilo ndi la israeli pitani uko ambuye ali ndi inu koma inu mukudziwa yehosafati modzi yemwe anali asanazipiri ndi mze mutchimo monga ahaba anachitira yankaona zinthu mosiyana pang'ono iye anati kodi palibe nso wina iye anati ife tili ndi mmodzi kuno koma ine ndimamuda iye mukuona kodi mulungu anali akuchita chiyani wadula anthu ake ndi mneneri kachiwiri ine ndimamuda iye iye samachita kalikonse koma kumango ndidzudzula nthawi zonse ndipo iwe ukudziwa kuti ndine munthu wamkulu ine sindikanakhala ndi seminary iyi kumusi kuno ngati ndikanati ndisakhale wophunyira kwamkulu ndili ndi amuna ophunzitsidwa bwino ine ndawakhazika iwo uko ndi mabukhu ndi mabaibulo ndi china chilichonse kuti aziphunzitsa izi ndipo ndikudziwa kuti iwo ndi anthu opambana koma ngati ahabu akanangozindikira yemwe munthu ameneyo anali munthu wang'ono wooneka wosauka uyu mwana wa Imla atayima pamenepo akumuza iye pakuti agelo ambuye iye sibwenza atapanga konse kulakwitsa koopsa komwe iye anachitako koma iye anamutsutsa Mikaya iye sanatero konse anthu zindikirani mbado imene inu mukukhalamo onani zomwe zachitika onani zomwe zalonjezedwa zindikirani tsiku limene mukukhalamo ngati chipembedzo cha mpingo lero tikanangozindikira chifukwa chimene iwo akutsutsidwa ndipo mamembala awo akuwathawa iwo monga israeli akutuluka mu igupto ngati zipembedzo zikanangosiya kuwatsutsa matebi amenewo ndipo zikanamawamvetsera iwo ndipo iwe mlaliki ukumvetsera tebi iyi iwe uyimvetsere ngati inu mukanangozindikira ora limene inu mukukhalamo ngati inu mukanangozindikira chizindikiro cha nthawi iyi inu mukanaona chifukwa chimene anthu akuthawa kuchoka ku zipembedzo zimenezo zimu ambuye ukuyitana palibe munthu angabwere kwa ine yesu anati pokhapokha atate anga atamukoka iye ndipo onse amene atate ali nawo mu nthawi zakale andipatsa ine adzadza monga mkazi wang'ono pa chitsime ndi wansembe momwe iwo anali osiyana cholembedwa chili pa khoma la lero kachiwiri iwo akuchiona icho koma iwo sakuchizindikira icho ngati ayuda akanangozindikira chizindikiro cholonjezedwa cha mesiya wawo mogwirizana ndi mneneri wawo wotsiriza Malaki 3 anati taonani ndidzakutumizirani wamthenga wanga patsogolo pa nkhope yanga ndipo adzakonza njira ndipo iwo ankadzinenera kuti iwo ankamuyembekezera iye ndiya ndi kufanana kweni kweni bwanji ndi lero iwo amanena kuti akuyembekezera china chake kuti chichitike mipingo yonse kupembera ndi kusala ndi kumati tsopano tiyeri tipembere tiyeri tisonkhane pamodzi ife tikuyenera kukhala ndi chinthu chachikulu choti chichitika tikudziwa kuti pali china chake chachikulu choti chichitike pingo kuyenera kukonzekera icho ndi chimene iwo akuchipempherera ndi chimene iwo ankachipempherera kumeneko ndipo pamenepo panadza Yohane Mʼbatizi chifukwa iye anakana maseminari awo chifukwa iye ankachita zotsutsana ndi zimene makolo awo anaphunzitsa iye anatuluka mʼchipululu wopanda maphunziro iye anatuluka wopanda kolola yake inatembenuzidwa monga zinkanenedwere lero iye anatuluka wopanda mulu waukulu wa za mulungu koma iye anabwera akudziwa malonjezo la mulungu kuti iye anali woti alengeze mesiya iye anati iye akuima pakati panu tsopano ndipo iwo ankaganiza kuti iye anali wopenga chifukwa iye sanabwere kuchokera kumasukulu awo cholembedwacho chinali makhoma ndipo iwo samadziwa zimenezo iwo ankadzinenera kuti ankamuyembekezera munthu woteroyo kuti abwere ndipo iye anali pakati pawo pomwe ndipo iwo sanamuzindikire iye ngakhale iwo anati iwo ankamuyembekezera iye basi chimodzimodzi monga ayuda kuti iwo ali monga mitundu ndi awo chifukwa izo zinaloseredwa chinthu chomwecho chinthu chomwecho ankadzinenera kuti ankamuyembekezera iye koma zipembedzo tsopano mwa mitundu mʼbado wa Laodikaya ndi wakhungu basi monga iwo anali chifukwa chiyani zinaloseredwa kuti iwo akanadzakhala izo zikuyenera kudzachitika ngati Israeli akanangozindikira chizindikiro chawo iwo akanadziwa kuti nthawi yakuonekera kwa Mesiya inali pafupi ngati iwo akanazindikira ino mukudziwa wophunzira ananena zimenezo kwa Yesu chifukwa chiyani alembi amanena kuti Eliya akuyenera kubwera poyamba ndipo Yesu anati Eliya anabwera kale ndipo iwo sanamudziwe iye iye ali kale kuno ndipo iwo amupha kale iye iwo anachita chimodzimodzi basi chimene lemba linati iwo akanadzachita ngati iwo akanangozindikira kuti wotengeka ameneyo amene anatsutsa zinthu zowirikiza zonse zimene iwo amachita amene anatsutsa chilichonse chimene iwo ankachita iye anati onyenga inu musayambe ku njoka mudzu inu kambado ka njoka wakuchenjezani ndi ndani kuti muthawe mkwiyo umene uli mkudza musayambe kuganiza mwa inu yeni ife tili naye Abrahamu atate wathu ife tili ndi ichi icho kapena chinacho pakuti ndikukuwuzani inu Mulungu ndi wothekera mwa miyala iyi kuukitsa ana kwa Abrahamu musayambe kuganiza kuti mulili World Council mʼmanja mwanu ndipo inu muli ndi mamembala ovala bwino azimenezo Mulungu ndi wakhoza mwa maposwe a mngalande kunja kuno kudzutsa ana kuti akwaniritse mawu ake aziwerewere oyenda misewu zidakhwa othova njuga iye ndi wokhoza kuchita izo iye akadali Mulungu zipembedzo zochititsidwa khungu monga Israeli wochititsidwa khungu ziwiri zonse zinaloseredwa kuti zidzakhala mwanjira imeneyo ine ndikukuonetsani inu zofanana zake mpaka ine ndifike pamalo awo amene ine ndikuwafuna tsopano wochititsidwa khungu monga zipembedzo za mitundu za mbado wa Laodikaya zachititsidwa khungu lero monga zinalili nthawi imeneyo mbado wa Laodikaya ukuyenera kulandira uthenga folo anati iwo adzatero koma kodi iwo akufunafuna chiyani chipembedzo chathu chidzatulutsa iwo ngati iwo subwera kudzera mwa ife a Baptist a Presbyteria a Assemblies a umodzi pali a ngati ife sitikupereka iwo iwo suwoona chinthu chomwecho chimene iwo anachita mutsiku limenelo mbo icho chinadzabwera ndipo chinapita mbo iwo sanadziwe zimenezo iwo sanachizindikire icho ngakhale icho chinakwaniritsa mawu aliwonse Yesu anati iwo achita monga momwe zinalembedwera kuti iwo akanadzachita momwemonso iwo adzachita kwa mwana wa munthu iye akanadzakanidwa tsopano zindikirani chimodzimodzi tsopano mʼmasiku a mitundu molingana ndi malemba olonjezedwa a Malachi 4 chimene Yesu anati malemba onse ndi odzozedwa ndipo palibe gawo limodzi la iwo lomwe lingalephere kukwaniritsidwa palibe njira yolepheretsa malemba kuti asakwaniritsidwe onse akuyenera kukwaniritsidwa Ndipo Yesu anati izo zikanatha chitika. Ndipo apa ife tikuziona izo zinachitika. Ife tikuziona izo. Kubwezeretsa chiyani masiku atsirizano inu abale azipembedzo mvetserani. Kubwezeretsanso phando la chipentekoste lapa chiyambi. Monga izo zinali pa chiyambi. Tomwechonso izo zidzabwezeretsedwa. Phando la lipenga la Israeli lisanaombe zikuyenera kubwezeretsedwa pakuyenera kukhala china chake choti chidzachite izo. Malachi 4 anati izo zikanadzabwezeretsanso chikhulupiriro cha Atate kwa ana chimene chikanati chidzachitike. Ngati Israeli akanamuzindikira Mesiya wawo chizindikiro cholonjezedwa iwo sibwenzi ali pamene iwo ali lero. Ngati iwo akanatero koma chifukwa chiyani iwo sanachite zimenezo? Izo zomvetsa chisoni. Chifukwa chiyani iwo sanachite izo? Chifukwa Mulungu anati iwo sakanadzachita izo. Ndiyangati akukhulupirira zimenezo? Nenani ameni. Mulungu anati iwo sakanadzachita izo. Ndipati Mulungu yemweyo wanena mu mbado wa mpingo wa Laodikaya izi sikanadzachitika. Ndipo ndi izi apa pamaso pawo. Kodi iwo angachite bwanji china chilichonse koma kuchichita icho? Ngati iwo akanangozindikira chizindikiro cholonjezedwa cha Mesiya, chizindikiro cha mwana wa munthu. Iye anabwera mu dzina la mwana wa munthu. Tsopano iye anali mu dzina kudutsa mu mbado wa Pentecosti mu mzimu woyera mwana wa Mulungu. Tsopano chinthu chotsatira ndi Zakachikwi mwana wa Davide. Atatu ana Mulungu yemweyo, yemweyo Atate Mwana mzimu woyera Mulungu yemweyo mwana wa Davide mwana wa Mulungu. Mwana wa Davide mwana wa munthu mwana wa Mulungu ndi Mulungu yemweyo nthawi zonse. Basi mwintchito za maudindo atatu zosiyanasiyana. Momwe monso ndi Atate Mwana ndi mzimu woyera osati a Mulungu atatu koma Mulungu yemweyo munyengo zitatu ntchito za maudindo atatu monga Atate Mwana ndi mzimu woyera. Koma monga lero achiritsidwa khungu ndi miyambo monga iwo anachitira kumeneko achiritsidwa khungu ndi miyambo. Iwo sakuziona zimenezo. Chifukwa chiyani iwo sakuziona izo? Iwo sadzaziona ponse izo. Kumbukirani ndizo pakuti atero Ambuye. Mukuti chifukwa chiyani inu mukunena zimenezo ndiye? Chimodzimodzi basi monga Yohane anachitira, chimodzimodzi monga ena onsewo anachitira. Pali chimodzi chobaya apa ndi apo chimene chiyenera kutulutsidwa. Oh ngosa za Mulungu, imvani liwu la Mulungu. Kosa zanga zimamva lihulanga. Kazi pachitsime anazindikira tsiku lake mwachizindikiro cha Mesiya. Iye anali chikhalidwe choyipa. Iye sanafune kuti azipuzitsidwa ndi mipingo yakale iyo momwe iwo ankachitira. Iwo ankangokhala muli monse ndipo zinthu zimene iwo ankachita iye samakhulupirira zinthu zimenezo. Koma iye ankadziwa kuti kudzabwera mmodzi tsiku lina munthu wang'ono wosauka kuntunda uko pa njira yopita ku chitsime. Iye anapeza chinthu chomwe ankachifuna. Pamene iye anayamba kulula kwa iye chinsinsi cha mtima wake anamuza iye chimo limene iye ankakhalamo. Iye anati Bwana ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Tsopano iwo anali asanakhale ndi mmodzi kwa zaka 400 anati ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri ndipo ine ndikudziwa kuti pamene Mesiya adzabwera iye adzachita zinthu izi. Iye anati ine ndi iyeyo. Iye anazindikira apo panalibenso funso lina. Mungatsimikizire motani zimenezo inu? Izo zinali zidatsimikiziridwa kale. Pamene Mesiya adzabwera ichi ndi chimene iye ati adzachite. Chabwino ngati iye angazindikire izo mwamalemba kodi ife sitingazindikire kuwala kwakumadzulo? Ndi chizindikiro chalero. Ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera iye adzationetsa ife zinthu zonsezi. Iye adzatiuza izi. Iye anati ine ndi iye amene ndikuyankhula ndi iwe. Panalibenso funso. Iye anapita ndipo iye anakawuza anthu bwerani mudzamuone iye ali kuno. Panalibenso funso kwa iye. Izo zinali zitakhazikika chifukwa iye anazindikira tsiku limene iye ankakhalamo. Iye analizindikira ilo. Chomwe chonse anachita Natanieli Heberi wamkulu amene iye anaona chizindikiro chija cha Mesiya chimene chinalonjezedwa kumeneko zinalibe kanthu ansembe angati angati chinachili chonsecho. Kodi izo zinachita chiyani? Izo zinawasokoneza ansembe. Waona anthu amenewo akuchoka mmilingo ndi kumapita. Iye anati ngati ali yense wa inu apita ku msonkhano wake inu mudzachotsedwa. Ife tidzakuchotsani inu kumene muchipembedzo. Zili chomwe chonso lero. Ife tidzakutulutsani inu mu bungwe lathu. ngati mudzapita ku msonkhano wake mukukumbukira munthu wakhunguja adane ndi amayi samatha nkomwe kuyankha iwo ankachita mantha chifukwa iwo anati aliyense amene adzapite kukamuona yesu kapena kudzakakhala pa misonkhano yake iwo adzachotsedwa koma munthu wakhunguyo anakhoza kudziyankhulira yekha iye amene poyamba anali wakhungu anakhoza kupenya ine amene poyamba ndinali wakhungu tsopano ndikuona ine amene sindinkadziwa zinthu izi izo zadziwika kwa ine mwa mzimu woyera masukani zipembedzo chifukwa izo zikubwera muli monse ngati ine ndidzakwezedwa kuchoka pa dziko lapansi ine ndidzakokera anthu onse kwa ine nadani ere anazindikira izo iye ankadziwa izo basi monga maumboni a mose amamalemba mawu otsimikiziridwa mose anadziwa kuti limenelo linali lonjezo la tsikulo chifukwa ilo linali mwa malemba zilibe kanthu zachilendo chotani iye anati ine ndimuuze ndani ine ndiwawuza iwo kuti ine ndinaona kuwala kumbuyo kuno mchikulu ine ndingawawuze bwanji iwo tsopano kuti kunali kuwala kumbuyo kuno ndipo kuwala uku kunandiwuza ine kuti ndipite kumusi kumeneko iye anati ndithudi mose ine ndidzakhala ndi iwe osati kokha iye sanadzionetsere yekha ku igupto kokha mwa zozizwitsa ndi zizindikiro koma pamene iye anawasonkhanitsa iwo onse pamodzi iye anaonekeranso kwa iwo ndipo anatsimikizira utumiki wa mose pamaso pa osankhidwa ndi oyitanidwa atuluke pamene neneri ameneyo anali atawakhapa iwo kuwamasula ku fuko limenelo ndi kuwabweretsa iwo pamalo yela wira moto linadzaonekera kachiwiri ndipo pamwamba pa phiri la Sinai zikufanana ndi lero amen matamando akhale kwa Mulungu izo ndi zoposa moyo kwa ine usingu wanga ukuyamba kukawiramo ndipo ine ndikuona ola la zonyansa ndi zachiwerewere zikusesa mayiko ndi zinthu kenako ndikuyang'ana mbuyo ndikuona zomwe zachitika mtima wanga umadumpha ndi chisangalalo podziwa kuti pakapita kanthawi kachisiwa pa dziko lapansi wokhalamo uyu adzaphwasuka koma ine ndili naye wina akundiyembekezera kutaliko ine ndikuyesetsa kuwakokera anthu kuwakhapa iwo ku zinthu izi ndi zinthu kuti ndiwakokere iwo kunja kuti ndiwaonetse iwo mwamalemba kuti Mulungu waima pamenepo ndi chitsimikiziro cha lawira moto lomwe anthu mahandirede ndi masauzanda analiona ndipo ngakhale linajambulidwa ilo kale ndi kamera nthawi ndi nthawi kuti atsimikizire izo wotsanzira amauka ndithudi izo zikuyenera kuchitidwa wotsanzira anauka mutsiku la Mose ndipo anachita chinthu chomwecho Mulungu anati dzibhature wekha Mose usakhale pafupi ndi iwo ine ndiwameza iwo ndipo dziko linawapeza iwo momwemonso izo zili lero bwerera mbuyo mdziko ndondomeko za ndalama ndi china chilichonse mukuona chizindikiro cha mamalemba cha Mose iye anali mneneri wamkulu wa Mulungu uja yemwe anapita kumeneko kuti akawawombole iwo ndipo iwo anazindikira izo iye anachizindikira chizindikirocho iye anali lonjezo lenileni la mamalemba lotsimikiziridwa yesu anali lonjezo lija lalemba lotsimikiziridwa kwa mkaziyo kapena iye anali kutanthauzira yesu anali kutanthauzira kwa lemba moyo wake omwe unkatanthauzira lemba kodi inu simukuona uthenga wa olali kodi mukuzindikira kumene ife tili uthenga pawokha wochokera mulemba umatanthauzira kwa inu ola limene ife tikukhalamo ndikutanthauzira yesu anati kwa israeli ngati mukadangolidziwa tsiku lanu nthawi ina atakhala pa phiri la Zitona iye anayang'ana uko anati yerusalemu o yerusalemu iye analira iye anayang'ana pansi iye anaona wosati mukufanizira kulikonse mwina mwake mwanjira usiku wina mawa wina pafupifupira nikoloko pamene ine ndinaona mpingo wachiwerewere uja pansi mu mtima mwako iwe umamva mzimu oyera ukugwetsa misozi yerusalemu o yerusalemu ine ndikanakufungarira iwe kangati koma kodi inu munachita chiyani inu munapha aneneri amene ndinawatumiza kwa inu inu munawapha iwo ndipo mauthenga atumizidwa kwa mpingo lero aphedwa ndi mbalume zawo zachipembedzo lemba laphedwa ndi mbalume zawo yesu anati ngati inu mukanangodziwa tsiku lanu koma izo zili patali kwambiri tsopano nthawi yatha tsopano momwemonso izo zili ndi mipingo. Ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse, iwo wadutsa chiwombolo. Zilibe kanthu zomwe mukufuna kuganiza za izo ndi maganizo anu. Awa ndi anga. Mukuona, inu simukusowa kukhala ndi lingaliro langa, koma ine ndikukhulupirira iye wadutsa chiwombolo. Ndipo wakhala kwa zaka 5 kapena 6 zapitazi. Ine ndikukumbukira, inu mukukumbukira Chicago. Onani chimene chinachitika kuyambira pamenepo. Ndipo muone izo zikupitilira kuchitika. Mukuona, kumbukirani dzina langa lili pa izo, ilo lakakamira pamenepo. Ndizo pakuti atero Ambuye. Muone ngati iye sanagwe. Pitirizani. Tiyangana ndi pa 1973 mwemwe izo zikunenera kuti akazi kanadzachita mu masiku otsiriza ano. Mwemwe izo zinanenera kuti anthu, mwemwe Mussolini, mwemwe iye akanadzafikira ku mapeto ake, mwemwe Hitler akanadzafikira ku mapeto osamvetseka, mwemwe kuti maizi matatu akanadzabwera mu chikominisi, mwemwe makinawo adzabwerere akuoneka ngati dzira, ndi mwemwe akazi adzidzavala zovala ndi kumaoneka ngati amuna, ngakhale monga zovala zawo zamkati, ndipo potsiriza adzafika poyika masamba ankuyu mokhala ngati pa iwo momwe mchitidwe woyipa momwe iwo akanati adzachitire mu tsiku lino. Taonani zomwe iwo achita. Ipo izo zili pa maso panu pomwe ndiye ngati akazi achikhristu akanatha kokha otchedwa akazi achikhristu akanangozindikira akanazindikira kuti mzimu woyipa umene uli pa iwo ndi wanjerekezi ndiwapangitse iwo kumeta tsitsi lawo. Mdierekezi ndi chinthu chokhacho chimene chingachita zimenezo. Ndizo zotsutsana ndi mawu a Mulungu pa inu. Monga momwe zinaliri mʼmunda wa Edeni. Kodi iwo anachita chiyani? Ngati iwo akanangozindikira, iwo amayesera kunena, oh mlaliki wang'ono wakale woyera wadzikulubuza uja akuti, si ine, ine sindikukuwuzani inu choti muchite. Ine ndikungobwereza mawu. Ngati iwo akanangozindikira kuti ameneyo ndi ngerekezi. Iwo amadzitcha okha a Khristu. Yesu anati, inu mumanditcha ine bwanji Ambuye, ndipo osachita zinthu zimene ine ndimanena kuti muchite, iwo sangakhale a Khristu. Sindine woweruza wawo, koma ine ndikungonena zomwe mawu ananena. Inu mumanditcha ine bwanji Ambuye, ndiyeno osachita zinthu zimene ine ndanena kuti muchite. Ndipo mawu onse apa ndi vumbulutso la Yesu Khristu. Inu mumanditcha bwanji ine Ambuye, ngati iwo akanangozindikira kuti ndi ngerekezi, mzimu woyipa, akazi ena ang'ono abwino kunja uko. Ine ndikuganiza kuno ndi malo onyansa kwambiri omwe ine ndinayamba ndawaonapo moyo wanga, Jeffersonville, Indiana, akazi wosavala, ndakhalapo ku Hollywood, ndakhalapo kuli konse, ndakhala pa dziko lonse lapansi, ndipo ndaona mitundu yonse ya zonyansa. Ndinaziona izo ku Paris, ndinaziona izo ku England, yemwe ali wankulu. Waonsewo ndikuganiza kuti England idzamizidwa tsiku lina pansi pa nyanja. Iyo ikuyenera izo nyansi zodetsedwa zonyozeka ndicho chithaphwi cha makhalidwe oyipa cha mdziko. Anthu opanda malemba kwambiri owakananso amene ndinayamba ndawaonapo mmoyo wanga. Iye wakhala icho chifukwa iye wakana choonadi. Billy Graham anati iye anachita kumuchotsa mkazi wake kumalo opumulirako. Zinthu zogonana zikuchitika pakati pa amuna ndi akazi anyamata ndi atsikana kunja komwe kumalo opumulirako mosabisa. Iye wakhala chithaphwi chomwe chonso France, chomwe chonso dziko lonse lapansi, ndipo chomwe chonso United States. Akukhala mtsogoleri wa iwo onsewo. Tayang'anani lero akuwapangitsa iwo kumeta tsitsi lawo, kuvala akabudula zazifupi, kusuta ndi kumadzitcha okha okhulupirira. Kodi inu simukuzindikira mlongo kapena mkazi? Ndikutanthauza mundikhululukire wosati mlongo wanga kuchita chinthu choterocho. Kodi inu simukuzindikira kuti ndi mdierekezi? Koma chimene monga Ayuda akale, inu simutsakhulupirira mawu otsimikiziridwa pamene iwo atsimikiziridwa kwa inu. Inu mumakangamira miyambo yanu ya chipembedzo imene imati izo nzabwino. Inu mumayankhula mmalilime, inu mumalumphalumpha, inu mumayimba mu mzimu ndi kumadula tsitsi lanu. Kodi inu mungalingalire mkhristu kumachita zimenezo? Ine ndaonapo adyerekezi, ine ndawaonapo asing'anga, ine ndawaonapo iwo akuyankhula mmalilime ndi kutanthauzira ndi kumalumphalumpha ndi kumabvina mu mzimu, kumwa magazi kuchokera mu chigaza cha munthu ndi kutemberera dzina la Yesu Khristu. Inu mukuti ndine wampingo, haleluya, ulemerero kwa Mulungu ine ndinu wachiyani pingo ndi mawu ndipo mawu amangi ndichamanyazi kwa inu kuchita zimenezo inu gulu la khungu la afarisi watsogolera ana wasauka amenewo ku gehena monga choncho chifukwa inu mukuopa chiphaso cha chakudya ndipo angakuchotseni kuchipembedzo chanu ngati inu mungayamba china chake chokhudza iwo manyazi pa inu wachinyengo inu muchite nazo manyazi poona wola likuyandikira monga chonchi ndipo inu mukutembenuka mwamiyambo yanu choka kumawu a mulungu mukuchitiranji akhungu inu kodi baibulo silibanena kuti munachiritsidwa khungu kodi simukumvetsa kuti ndinu akhungu baibulo linati inu munali ndipo inu ndi amaliseche omvetsa chisoni atsoka akhungu ndipo simukudziwa izo pamene inu mukuganiza kuti muli ndi mpingo waukulu kwambiri mu mzinda ndipo inu mumachita ichi icho kapena chinacho ndipo baibulo linati ndinu osauka pomwe inu mungakhalire ndipo ndinu akhungu ndipo iye wayimabe pa khomo akuyesera kuti akugulitsani inu mangwala am'maso wosati kugulitsa iwo kwa inu koma kukupatsani inu ndipo inu simukulandira iwo zikukwaniritsa lemba kodi inu mukukhala tsiku lanji anthu kodi inu mukulizindikira ola mukuzindikira chizindikiro iwo amanangozindikira akazi amenewo kuti ameneyo ndi ngerekezi wosayenera mudzina la chipembedzo iye wakhala ali choncho nthawi zonse iye amabwera kwa mnenere aliyense iye amabwera kwa wanzero aliyense iye amabwera ngakhale kwa Yesu Khristu ngali munthu wachipembedzo ndipo baibulo linati iye akanadzakhala pafupi kwambiri masiku otsiriza ngakhale achipentekoste ndipo akanadzanyenga wosankhira omwe kuchokera mu mpingo wachipentekoste umenewo ngati kukanakhala kotheka apang'ono iye anati chifukwa gwala alandira chipata ndipo njirayo ndi yopapatiza ndipo koma ochepa adzakhalapo amene ati adzayipeze iyo pakuti monga kunali masiku anowa mmenemo anthu 80 anapulumutsidwa chomwe chonse kudzakhala pakudza kwa mwana wa munthu ganizani za zimenezo kodi ife tikukhala mu tsiku lanji kodi inu mukulizindikira olalo mukulizindikira tsikulo ine ndikutenga nthawi yanu yambiri koma ndili ndi maminiti angapo owonjezera mukuona wapangitsa iwo kuti azimedasitsirawo chabwino iwo amati mpingo wathu supereka chidwi bwizo inu mukudziwa chifukwa chake iwo ndi akhungu palibe vuto kudula tsitsiranu baibulo limati lilipo icho ndi chinthu chosayenera kwa inu ngakhale kumeta tsitsiranu ndi kumapemphera inu mukuti chabwino mkazi ayenera kuphimbidwa ndipo baibulo linena kuti tsitsi lake ndi chophimba chake osati chipewa tsitsi lake nanga banji ngati mose akanati ine ndivula chipewa changa mʼmalo mwa nsabato zanga izo sizikanagwira ntchito mulungu anati nsabato ndipo mulungu amatanthauza nsabato iye anati tsitsi osati chipewa ulemelero kwa mulungu iye anakonda izo ine ndikutsimikiza matamando akhale kwa mulungu iye amatanthauza basi chomwe iye wanena malemba alibe kutanthauzira kwa mseri samangotanthauza za chipembedzo chanu chokha iwo amangotanthauza zomwe iwo akunena ndipo iye ndiwotanthauzira kuti ine ndikumudziwa mkazi yemwe amachita izo ine sindikusamala zomwe inu mukudziwa ine ndikudziwa chimene mulungu ananena pa izo inu muziyenere nokha ngati iwo akanangozindikira chomwe icho chili dona ngati inu mukanangozindikira kapena mkazi wosati dona ine ndinaona chizindikiro ndikutsika kuchokera ku blue ball ndikutsikabe ine ndikukhulupirira ndi 5th street uko malo ena ogulitsira mowa anati matebulo amadona ine ndinangoima pamenepo ine ndinati inu simunakhalepo nawo amodzi dona sangapite ku malo oterewo mkazi akhoza koma wosati dona kodi inu munazindikira kugwa kwa dziko kunayamba ndi nyansi za mkazi kodi inu mukudziwa kuti ilo lidzatha mwanjira yomweyo nyasi za mkazi ndipo mpingo umayimira ndi mwa mkazi mpingo ndi mkazi kuyankhula mwa uzimu chomwe chonse mkwatibwi ndi mkazi kuyankhula mwa uzimu kupata makhalidwe kwa mpingo momwe izo zimachitikira tayang'anani pa masomphenya tayang'anani pa zinthu taonani masomphenya ngakhale amene mulungu amapereka ndipo masomphenya amenewo ndiwoona ine ndili ndi baibulo langa pa mtima wanga kwa ndinu pa tepi womvetsera akhoza kuziona izo ine ndinaziona izo mulungu wamphamvu zonse akudziwa kuti izo ndi choonadi sitinadziwepo mpaka pano ndi uyo apo amaliseche ndipo osadziwa izo iye amangokhala ndi nthawi yake yabwino ndinu pamenepo koma pamene mkwatibwi wang'onoyo anabwera poonekera izo zinali zosiyana afa ndi omega mdierekezi amachita zimenezo koma monga ayuda akale pamene iwo aona mawu ndipo yesu anati kwa ake yanena izi kwa ophunzira ake kufunzani malemba inu ndinu mukudziwa mukudabwa za ine ndi utumiki wanga kufunzani malemba mwa iwo inu mukuganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya ndipo iwo amachitira umboni za ine iwo amakuwuzani inu chimene uthenga wanga uli ngati inu simungatikhulupirire ine khulupirirani mawu omwewo amene mulungu akutanthauzira kwa inu
ife sitikhala ndi munthu uyu kuti azitilamulira ife tili ndi ansembe athu omwe ndi ena otero pitirizani ndiye ndizo zonse zomwe zinganenedwe nthawi yatha kwambiri muli monse mukuona miyambo yachipembedzo imene imati izo ndi zabwino iwo amamvetsera kwa zimenezo iwo angakonde kumva inu mumakhulupirira mawu a munthu kuposa pomwe mumakhulupirira mawu a mulungu iwo samazindikira mipingo masiku ano simazindikira timoteyo wa 2:3 ngati inu ine ndikuona ena inu mukulemba malemba tsopano awa ndi malemba omwe ine ndikuabwereza kuchokera pomwe apa pamene ngati aliyense atachitika kuti atenge tcheru changa pa izo kapena dzanja langa pa izo ine ndikhoza kuwaonetsa iwo lemba la izo mukuona iwo samazindikira timoteyo wa 2:3 pamene iwo anati masiku otsiriza anthu adzakhala ali uma odzikuza okonda zosangalatsa kuposa okonda mulungu ophwanya malamulo olemera zabodza osadziletsa ndipo onyoza iwo amene ali abwino mkwatibwi mwaona okhala nawo maonekedwe awu mulungu koma kumakana mphamvu yakeyo paonelowo chokaniko pakuti ili ndi gulu limene limapita nyumba ndi nyumba ndi kuwatsogolera akazi opusa otsogozedwa ndi zilakolako za mitundu yosiyanasiyana osaphunzira nkomwe kapena osatha konse kubwera kuchidziwitso cha choonadi osatero iwo sangachite zimenezo ndipo iwo sangachite izo mulungu ananena chomwecho ndipo mfarisi wa khungu kodi iwe sukuziona izo ine sindinagwiye ndikungolondolera msomali ndikukhomerera iwo ngakhalenso mipingo sikuzindikira izi azimayi sangamvetse zimenezo iwo akuyenera akazi opusa otsogozedwa ndi zilakolako zosiyanasiyana Hollywood mtundu wonse uwu wa zinthu tsitsi lodula kuvala kabudula kuvala zodzoladzola mtundu wonse uwu wa zinthu zomwe zili zosayenera koma mukudziwa kuti mkazi amachita gawo lalikulu masiku otsiriza inu mukudziwa baibulo linanena kuti iwo amene adzapulumuka ku chionongeko chachikulu ichi adzakhala nthambi yokongola pamaso pa ambuye siku lina ndidzafika ku zimenezo ambuye akalola kwa izo kwa ino akazi udzakulolani inu kuti mudzaone chimene mulungu amaganiza za mkazi amene wapulumuka kwenikweni chionongeko ichi cha tsiku lino anati iye adzakhala wokongola ine ndinamumva mkazi tsiku lina akumuseka mtsikana gulu la akazi ovala mwatheka okhala ndi makhalidwe otsika kuposa galu wamkazi kumamuseka mayi wachikulire wovala dresi lalitali mvetserani apa mkazi wang'ono wokhotakhota iwe iye ali ndi china chake chimene iwe sukudziwa kanthu iye ali ndi makhalidwe iwe sukudziwa nkomwe chimene dzina lake lili yonata ya izo muchikuta pafupifupi iwe sukudziwa nkomwe chabwino ndi choyipa iye akudziwa iye ali ndi china chake chobisika mu mtima mwake chimene iwe sukudziwa kanthu kaicho iwe unachitaya icho sungachipeze icho iwe usati umutche iye wachikale ndi zina zotero monga choncho iye amadziwa china chake chimene iwe sumadziwa kanthu kaicho iye wabisa mu mtima mwake chuma chakhalidwe iwe sukudziwa liwu limodzi la izo amayi ako anakulera iwe monga choncho abusa ako analola izo zikuonetsera pamene iwo ayima ine ndikulalikira za iye pompano tsopano mukuona
Mukuona pamene inu muli mipingo, Yesu anati lemba lonseli liyenera kukwaniritsidwa, ndipo ilo lakwaniritsidwa. Zindikirani monga yane ndi yambrena onso anatsutsana ndi Mose, iye adzabwera motsatira ena aiwo. Osati tsopano, iye sakuyankhula za Methodist Baptist apa, iwo ali kunja kwa chinthucho. Mukuona? Koma monga yane ndi yambre anatsutsana ndi Mose ndi Aloni, chomwechonso iwo adzabwero munthu amalingaliro wopotoka pa choonadi. Anapotozedwa mu mbalume ndi ziphunzitso za mpingo mʼmalo mwa Baibulo. Ndipo kenako yane ndi yambre amatha kuchita chilichonse chimene Mose amatha kuchita. Mwaona? Monga yambre, mukuona kufanana pamenepo. Monga yane ndi yambre anatsutsana ndi Mose, momwe monse amuna awa amalingaliro opotoka pa choonadi amachikana icho. Sadzakhala ndi iwo mawoyandikana nawo, sadzagwirizana nkomwe ndi iwo, sadzakhala ndi kanthu kochita ndi iwo. Koma anati kupusa kwawo kudzadziwika pamene mkwatibwa ameneyo adzatenga kuima kwake ndi kusundira mwamba mlengalenga, izo zidzadziwika. Musadandaule monga Mose pamene iye anawatenga ana Israeli ndi kuthawa kuchoka Igupto, ndipo Igupto anamira. Chabwino, Yesu anati malemba onse amaperekedwa mwakudzoza, chomwechonso malemba onse ayenera kukwaniritsidwa. Pamene iye Yohana mufunsa iye anati inu mumadzipanga nokha Mulungu. Iye anati inu muchilamulo chanu mumawatcha anenera amenewa amene mawu a Ambuye anabwera kwa iwo, inu munkawatcha iwo a Mulungu. Ndipo iwo ali anati ndiye inu munganditsutse bwanji ine pamene ine ndikuti ine ndi mwana wa Mulungu. Malemba onsewa amaperekedwa mwakudzoza, onse aiwo akuyenera kuonetseredwa, onse aiwo akuyenera kukwaniritsidwa. Mwaona pamenepo iwo ndi akhungu kwambiri. Basi iwo anali atatengedwa kwambiri ndi mawu a munthu mʼmalo motengeka ndi mawu a Mulungu. Icho ndi chimene chimapangitsa akazi kuchita zimenezo. Icho ndi chimene chimapangitsa alariki kuchita zimenezo. Iwo amatengeka ndi bishopu mʼmalo mwa Yesu. Iwo amatengeka mu zimenezo ndi lawo ndi thumba lawo la ndalama. Wosonkhana akulu, mungoona ngati ine ndili wotchuka, mudzawatenge anthu akunja kwa Jeffersonville ndi gulu laling'ono lomwe lili kuno lochokera ku Jeffersonville. Mudzawatenge akunja aku Jeffersonville, mudzawachotse mkachisi uyu mawa uno. Ine sindidzakhala kapena kukhala ndi theka la 1240 ndi walalikire. Icho ndi chiyani? Iye ndi wopangidwa ndi konsekonse mdzikoli, kuchokera ku New York, kuchokera ku Massachusetts, ku Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama ndi kuzungulira dzikoli. Iwo akusonkhana pamodzi. Amen. Icho ndi chimene iye ananena. Kudzakhala kuwala nthawi ya kumadzulo. Yosangazindikire kuwala kwa kumadzulo ndilo limene lili vuto. Iye basi sakuwazindikira iwo, iye ndi wakhungu kwambiri. Baibulo linati iye anali Russia, anangolandira malo ake mdziko mu sayansi osaposa zaka 40 zapitazo. Inu mukudziwa pamene nkhondo ya dziko lonse yoyamba inabwera, iwo sanati iwo anansiya Russia. Lero ilo linali gulu chabe la mburi, anthu achikulire aku Siberia, ndevu zili pa nkhope pawo ponse. Ndipo sankadziwa dzanja la manja ndi la manzere. Uko nkulondola Russia. Koma iye anazindikira malo ake, iye ankayenera kuti achite izo kuti akwaniritse lemba. Inu mukudziwa maneneri anga azama ine ndinanena kuti zikanadzachitika mume iwo onse akanasonkhana mu chikominisi. Tsopano iye akutsogolera dziko mu sayansi, ife tili kumbuyo kwenikweni kwa iye. Ena onse a mdziko ali kumbuyo kwake, iye akutsogolera malo ake. Iye anangozindikira kuti anali ndi ubongo nayenso. Zindikirani, munthu ali ndi mphamvu sikisi zomwezo zomwe anali nazo zaka 6,000 zapitazo. Zaka 6,000 zapitazo ndi mphamvu zomwe iye anali nazo. Iye anafika kwawo kwa padziko lapansi, ndipo anamutumikira Mulungu. Ndipo tsopano muzaka 75 zapitazo, munthu ameneyo wabwera kuchokera ku kavalo ndi ngolo, wapita kuwa muchombo. Chifukwa chiyani? Iye anachoka ku chithukiriro chake mwa Mulungu, ndipo anachitembenuzira ku mphamvu zake ndi kuthekera kwake kwa munthu. Kodi inu munazizindikira izo? Iye anasiya kundalira Mulungu, amazidalira yekha. Monga mkazi wosakhulupirira uyu, dzina lake ndi ndani? Washington uko, yemwe anasintha zonsezi, kodi dzina lake ndi ndani? Murray. Iye anati, bora ngati tili ndi gulu la nkhondo ndi apanyanja, sili kumusowa Yehova wokalamba. Ine sindikusamala chimene ife tili nacho ndi Yehova, kapena palibe kanthu kwa ine. Mulole asilikali ya nkhondo ndi apanyanja amire, ndipo izo zidzatero, koma Yehova adzakhalapo kwa nthawi zonse. Bora ngati ine ndili gawo la iye ndi mwana wake. Ine ndidzakhalabe ndi iye kwa nthawi zonse. Osalipo mayikanidwe anga kapena kusankha kwanga, koma mwa kusankha kwake. Amen, amen. Nalibe chochita ndi izo. Iye ndi mmodziyo. Ndipatseni ine iye kapena mundipatse imfa. Lole mafuko adzuke ndi kugwa. Yehova adzakhalapobe. Iye wachita izo monse kudutsa mibado. Pamene Roma anagwa, pamene Igupto anagwa, ndipo ena onse ayiwo anagwa. Ndipo iye akadali Yehova. Oh, haleluya. Ine ndikumverera mwachipembedzo. Chifukwa chimene Rasha anabwera kwa iye mwini, ankayenera kutero. Chimodzimodzi mwangu mwa Israeli ankayenera kukalowa mu dziko la kwawo. Mulungu anachita kumusundira Israeli kubwerera ku dziko la kwawo chifukwa cha malipenga. Ndipo chomwechonso Mulungu ayenera kumusundira Rasha ku ntunda uko mu chikominisi kuti akachite ndendende zimene zinaloseredwa kuti iye akanadzachita. Munthu ndi mphamvu zake sikisi zinali zitangobwera kumene kavalo ndi ngolo akudalira Mulungu. Muzaka 75 izapitazi iye anasiya kumudalira Mulungu. Pamene iwo anasaina malamulo a United States uyu, iwo anamuyika Mulungu muchilichonse chimene iwo ankachita. Tsopano iwo alibe nkomwe msonkhano ndipo samatchula nkomwe dzina lake kukonkulondola. Iwo amadalira pakuzipeza kwawo kwa sayansi yawo. Iwo kuchachalika kwawo kwa sayansi yawo. Bulu la chisembwere ukonkulondola ndendende. Dziko lonse lapansi lamezedwa ndi kusadziwa Baibulo. Dziko lonse lapatuka kwa Mulungu. Koma tangoganizani pakati pomwe pa zonsezo ndi zipembedzo za mpingo ndi chisembwere chawo chonse cha ku seminari ndi chilichonse. Mulungu wawatenga mawu aneneri ake ndipo wamudula mkwatibwi yemwe ati adzakhulupirire. Anati iye akanadzachita izo, iye wadula kuchokera ku chinthu icho chimene iye analonjeza kuti iye akanadzachita. Iwo amadalira luntha lawo la umunthu, sayansi yawo ya umunthu ndi zina zotero, anamusiya Mulungu. Amene poyamba ankamudalira, United States yamusiya Mulungu kunja. Iwo anamuthamangitsa iye ngakhale ku sukulu, pakuti anathu ang'ono sangathe nkomwe kumva za iye. Iwo anamutulutsa iye ku sukulu. Tsopano iwo akuyesetsa kuti amuchotse iye pa madola. Mwa Mulungu ife timadalira. Iwo achotsa izo palonjezo la kukhulupirika kumbendera fuko limodzi pansi pa Mulungu. Iwo azichotsapo izo. Mwaona iwo apita kuzomvera zawo zomwe ndi zokhudzira zawo zomwe. Chifukwa zaka 75 zapitazi, iye sanasinde pang'ono mu zokhudzira zake. Iye akanali munthu yemweyo amene Mulungu anamulenga iye pachiyambi. Koma masiku otsirizano, kodi inu simungazindikire pamene ife tili? Ndipo mpingo watembenuka wachoka kwa Mulungu, wapita ku zimenezo, wapita ku seminare ndi chokuchitikira ndi zina zotero. Malo mwa mawu, sakumuzindikira iye nkomwe misonkhano yawo, masukulu awo, kapena kalikonse panonso. Israeli muzaka 25 zapitazi wazindikira kuti china chake chawabweretsa iwo ku dziko la kwawo monga zinalonjezedwa. Iwo sakudziwa momwe izo zinachitikira. Iwo anavutika monga chilichonse kufera pansi pa malipenga amenewo. Koma iwo dziko la kwawo, iwo sakudziwa chifukwa chake. Chifukwa chiyani Rasha inadzuka? Chifukwa chiyani mafuko anadzuka? Chifukwa chiyani munthu wakwanitse kuchita bwino pamene a science zaka 300 zapitazo wa science wa ku France anakudubuza mpira paliwiro lina lake pa dziko lapansi, ndipo anatsimikizira ndi kafukufuku wa science ngati munthu adapanga konse liwiro loopsa la mamayilo chisake pa ola. Mphamvu yokokera pansi ngamuchotse iye pa dziko lapansi mogwirizana ndi kulemera kwake, mogwirizana ndi kulemera kwa mpirawo. Tsopano iye akupita mayilo 17,000 pa ola. Waona akuyesetsabe kuti azikwera. Iye wangozindikira kumene zimenezo posa chedwa apa. Chifukwa chiyani zikuyenera kukhala mwa njira imeneyo? Bwanji mpingo unkayima pa thanthwe la Yesu Khristu. Zilibe kanthu zomwe aliyense ankanena. Iwo ankakhalabe ndi mawu amenewo, uthenga wa ola, Luther, Wesley ndi kumatsika kudutsa kumeneko. Ndipo tsopano iwo abwerera kumiyambo. chifukwa chiyani iwo wachita zimenezo.
Zaka 25 zapitazo Israeli wangozindikira kumene kuti ali mdziko lakwawo chifukwa cha china chake. Izo zinaloseredwa kuti adzasonganitsidwanso kachiwiri. Hoseya ananena zimenezo. Ife tinaziwerenga izo kanthawi kapitako. Mulungu atithandize ife kuti timvetse zimenezo. Chabwino. Pandhawu yomweyo mkwatibwi wazindikira kuwala kwa kumadzulo. Wangoyamba kuzindikira. Achipentekoste anjala ayamba kuzindikira kuti mabungu amenewo alibe zinthu zilizonse zomwe iwo amazifuna. Iwo apotozedwa kwambiri ndi kungambidwa. Mwaona? Ndi nthawi ya kuzindikira. Kuzindikira. Inu muyenera kuti muzindikire. Dziko lazindikira, mafuko azindikira, science yazindikira. Mdierekezi wazindikira kuti ndi nthawi yomwe iye akhoza kusokoneza akazi, kusokoneza mpingo, wasokoneza anthu. Iye wazindikira zimenezo. Ndiwo Mulungu wazindikira kuti pali anthu pa dziko lapansi amene iye anawakonzeratu kumoyo. Iye anazindikira kuti iyi ndi nthawi yoti atumize uthenga wake. Iye wachita izo. Anthu awuzindikira iwo, nthawi ya mkwatibwi yazindikira kuwala kwa kumadzulo. Ngati Sodomu akanazindikira masiku ake, pamene iye anaona atumiki amenewa akubera kumusi uko, monga Billy Graham ndi Oral Roberts. Tsopano munthu wina wachisembwere mu Phoenix anangoyimirira ndi kunena. Anasewera gawo limenero pa tepi, ndipo ananena kuti ine ndinanena kuno, ine ayenera kubatizidwa mu dzina la Yesu. Ndinanena zimenezo. Ndipo kenako anati, tsopano inu mwaona apa, chapa iye anati. Pamene ndinkayankhula za Africa, omwe iwo amabatizira katatu chogwetsera nkhope mtsogolo ndi kumbuyo. Anati, ine ndinati, sizimapanga kusiyana kulikonse, mwaona? Iye sanasawere konse tepi yonseyo. Gawo lokhalo basi. Kudzayidula iyo chimene chingakhale mlandu wa kundende kuchita izo matepa amenewo mantheradi ali ndi umwini palibe amene angawasokoneze iwo inu kuli bwino musatero inu muli ndi lamulo pa inu koma kodi ife tingachite zimenezo ayi iye anati asiyeni iwo okha Mulungu anandiuza ine chimene chiti chidzachitike mungopenya mungoyika diso lanu pa munthu ameneyo mukuona nthawi yomweyo mkwatibwi wazindikira kuwala kwa kumadzulo ngati Sodomu akanalizindikira ola lawo tsopano munthu yemweyu anayika tepi anati taonani apa kwa inu anthu achipentekoste anati ndi inu a baptisti munthu uyu mneneri wabodza William Branham maona wanena kuti Oral Roberts ndi Billy Graham anali ku Sodomu maona kenako gwidula tepiyo ndizo zonse mwaona, sana pitilile patsogolo kukanena kuti iwa anali anthenga ku Sodomu, osati mu Sodomu. Iwa anali kumeneko ngati wanthenga ku Sodomu. Aliyense akudziwa kuti ine ndinanena zimenezo. Kasewereni tepi yanuyo. Aliyense amene adzachotsapo kapena kuonjezerapo zomwezo zidzachotsedwa kwa iye. Mawu Ambuye. Iwa amayima mwanjira imeneyo. Ngati Sodomu akanazindikira wanthenga wake, iye bwenzi akuyima lero. Yesu anati, ngati iye akanazindikira chimodzimodzi monga Abrahamu anazindikirira. Abrahamu ankadziwa kuti panali mwana wolonjezedwa akubwera, koma iye ankadziwa kuti pankayenera kukhala kusintha mwanjira ina. Chifukwa iye anali wokalamba kwambiri. Ndipo chimodzimodzinso ndi Sara. Koma pamene iye anamuona mmodzi uja, amene amakhoza kuzindikira malingaliro wa Sara, mbuya kwa iye, iye analizindikira ola limene iye ankakhalamo. Iye anati, Ambuye wanga, mundilole ine nditenge madzi pang'ono pano, ndipo ndisambitse mapazi anu, ndiwana cha chidutswa cha mkate. Ndiloleni ine, ndikupempheni inu. Ndikirani pang'ono pokha, onani apa. AMBUYA wanga. Chiremba chachikulu AMBUYA Elohim. Iye anazindikira kuti Mulungu ankayankhula kwa iye kuchokera mu mnofu wa munthu. Iye anazindikira chizindikiro chake ndipo anadalitsidwa ndi Ambuye. Sodomu sanazindikire tsiku lawo ndipo anaotchedwa. Yesu anati monga izo zinali mu tsiku limenero, chomwechonso izo zidzakhala pamene mwana wa Mulungu ali kapena mwana wa munthu azidzaonetseredwa. Tsopano mpingo sunazindikire tsiku lake monga Israeli anakakamizika kubwerera ku Palestina, iye akakamizidwira mu bunge la mipingo ya mdziko. Chifukwa chiyani? Iye sanazindikire ola lake. Anthu, tulukani mwa iye, musakhale wotengana gawo la tchimo lake, thawitsani moyo wanu. Papena inu, mudzagwira ndi chilemba cha chirombo, ndipo simudzachira china chilichonse ndi izo. Msiyeni iye amene ali oyipa akhale chipire.
msieni amene ali woyera osati adzakhala woyera woyera tsopano msieni iye amene ali woyera osati mkazi wodula tsitsi iye sangakhale tsopano izo zikumveka mosatsatira koma limenelo ndilemba baibulo limati iye amanyozetsa mutu wake ndipo mutu wake ndi mwamuna wake mutu wa mwamuna ndi khristu chotero mkaziyo amanyozetsa Khristu. Iye angakhale bwanji wosalemekezeka ndipo osakhala woyansa. Muloleni iye amene ali ndi tsitsi lodulidwa alisunge ilo. Muloleni iye. Iye amene amavala kabudula azivala iwo. Muloleni iye amene amakana mawu apitiriza kuwakana iwo. Koma iye amene ali woyera akhalebe woyera. Iye amene ali wolungama akhalebe wolungama. Mawu wolungama a Mulungu, mwana wa Mulungu akuonetseredwa. Khalani be oyera akhalebe wolungama zindikirani inde bwana masiku oti mpingo sunalizindikire tsiku lake monga Israeli wabwerera mdziko lake lolonjezedwa iye sakudziwa pomwe iye anabwererera kumeneko iye anangokayikidwa kumeneko mosadziwa bwanji mphamvu ya fuko inakamwika iye kumalo ake tsopano ine ndinena china chake mphamvu ya fuko inakamwika Israeli mdziko la kwawo mphamvu ya fuko idzakamwika mpingo mu bungwe la mipingo ya mdziko koma mphamvu ya Mulungu idzawayika anthu mwamkwatidwi dziko limakankhira mbali iyi ndipo dziko limakankhira mbali iyo koma Mulungu amakankhira mwamba mzimu wa Mulungu umene uli mawu a Mulungu mawu anga ndi mzimu ndi moyo udzayika mkwatibwi mʼmalo ake chifukwa iye adzawazindikira malo ake mu mawu ndiye iye ali mwa Khristu adzamwika iye mʼmalo ake palibe mphamvu ya fuko imene idzachita zimenezo koma mphamvu ya fuko inathamangitsa Israeli kupita ku dziko la kwawo mphamvu ya fuko la bungwe la mipingo zidzathamangitsira bungwe lilonse mmenemo koma mphamvu ya Mulungu idzamukitsira mkwatibwi kukalowa mu ulemerero kuchoka mmenemo o anthu zindikirani tsiku lanu monga Yesu anakuchenjezerani inu chizindikiro cha Sodomu ndi zikhalidwe za mpingo wa tsiku lino kwenyani zomwe iye ananena mu tsiku lino zimene zikanati zidzachitike mvetserani kwa izo matcheru kwenikweni chizindikiro cha Sodomu chidzachitika mu tsikuli chizindikiro monga Abrahamu tsiku lija pamaso pa Sodomu yemwe anatulutsidwa zinthu zonsezi zimene zinaloseredwa zidzakhala zikuchitika tsopano penyani tsiku lomwe mukukhalamo ife tapita pamwamba pa ilo ndi pamwamba pa ilo tsopano iye walonjeza kuti akutumizirani inu kuwala kwa kumwamba kuti kukachetse mbewu ya mawu yomwe iti idzafesedwere tsiku lino mbewu ili muno mbewuyo ndi Baibulo chifukwa chiyani Yesu ananena chomwecho mawu ndi mbewu imene wofesa anafesa ndipo tsopano Musa anakolole mbewu iliyonse zilibe kanthu ngati mutafesa mbewu iyo imeyenera kukhala ndi kuwala kuti kuichetse mbewu imeneyo kapena iyo idzavunda ndipo sidzachita ubwino uliwonse iyo idzawonongeka koma ngati iyo ili mbewu mu nthaka nthaka yoyenera mtundu woyenera wakuwala kwa dzuwa pa iyo iyo idzayenera kucha ndipo iye analonjeza kuti masiku otsiriza mu nthawi ya kumadzulo mwana adzatulukira kuti adzachetse mbewu imeneyo mbewu ikulalikidwa mwana wa Mulungu akuchetsa mbewu imeneyo poitsimikizira iyo kuipangitsa iyo kuti izilangira kunja pamaso panu ndi kutsimikizira kuti iye ndi yolondola kuti mukumvetsa zimenezo izindikireni tsiku lanu ine ndikutseka tsopano ndi nthawi tsopano yoti nditseke ndipo achira odikaya olemera akhungu ophunzira adzawachotsa mawu pakati pawo kodi iwo achita zimenezo iye anati iwo akanadzatero monga aneneri akale anatumidwa kuti adzatsimikizire mawu olonjezedwa a tsiku lawo kotero kuti anthu amene anakonzereratu tsiku lawo anawaona iwo monga mkazi wa pachitsime monga Natani monga Batimeyo wakhungu monga Petro ndiyena onse a iwo amene anawazindikira iwo iye anali mawu amenewo ndipo kupukusa ngati ine sindichita ntchito zimene adati analonjeza kuti ine ndidzazichita ndiye musandikhulupirire ine koma ngati ine ndikuchita ntchitozo ngakale simu ndikhulupirira ine mukhulupirire ntchitozo izo zimakuuzani inu yomwe ine ndiri mukumvetsa zimenezo chabwino musaliphonye tsikulo lotumizidwa amuna ndi akazi amasiku enawo anawazindikira iwo ndipo anakalowa mkati ndipo anali otetezeka achipentekoste oh my bwanji inu simukulizindikira tsiku lanu lizindikireni tsiku la nthawi ya kumadzulo ilo lili pano ndipo ilo lili pano kuti kudzatsimikizira kudza kwa khristu kudzatsimikizira izo ife tili kumapeto lizindikireni tsiku lanu ine ndikudziwa kuti ndakusungani inu nthawi yayitali ndithwe lofukoloko tsopano koma ndimachikonda chakudya ichi ichi ndi moyo icho chili kwa wokhulupirira ndizindikireni tsiku lomwe mukukhalamo ndi chizindikiro cha nthawi muone pamene chilichonse chili israeli kumene mpingo kumene chivundi kumene mkwatibi wayima chatsalira ndi chiyani chinthu chotsatira kutengedwera mwamba kwa mkwatibi zoona mpingo uliwonse ukuyembekezera chinthu chachikulu apentekosti amati ulemerero kwa mulungu lidzafika tsiku limene iwo ati adzachite ichi ndipo iwo adzachita icho mwaona iwo ndi odzinenera iwo akukhulupirira monga nthawi ina kayafa anati kodi sikoyenera kuti munthu umodzi afe ndipo osati mtundu onse uwonongeke iye anali wansembe wamkulu baibulo linati chifukwa chimene iye ananena zimenezo iye ananenera asakudziwa chimene iye ankanena koma kodi iye anazindikira choonadi chenicheni cha izo kuti iye ankamupereka mulungu yemweyo amene iye ankadzinenera kukhala wansembe wamkulu wake momwemonso izo zili lero iwo akuyembekezera uko kwina kwake kuti nthawi yopambana ibwera bwanji ine timapita mu msonkhano waukulu wa amuna amalonda ndi iwo iwo amati ulemerero kwa mulungu halalike amenewo amadzuka ndi kungogondoweza gululo ndi kumati kukubwera chisitsimutso chachikulu dzanja la ambuye lidzakhala pa dziko lapansi ndipo momwe anthu akupitira patsogolo akuthamanga monga ndipo sakuzindikira kuti zimenezo zili pansi pamalipenga aisraeli chifukwa chilani iwo akuchita zimenezo ndi chifukwa chakuti iwo ndi odzinenera chikhristu ndipo sakuzindikira ngakhalenso kayafa sanazindikire zimene iye ankachita ndipo iwo sakuzindikira kuti iwo akuukana uthenga omwewo umene watumizidwa kwa iwo amen gawo lililonse lalemba tadutsa tsiku ndi tsiku ndipo sabata ndi sabata mpaka icho mosatsutsa ndi choonadi ngati akhungu sangalandire iwo yesu anati asiyeni iwo ngati wakhungu atsogolera wakhungu onse amagwera mbuna ine sindikudziwa ndiliti sindikudziwa ndikuti koma ndikudziwa kuti zikubwera ino mukudziwa ndikuona chifukwa chimene satana sanafune kuti ine ndichite ichi zulo ndinamvelera moyipa kwambiri ine sindinathe kupeza mawari onse kuchokera kwa ambuye ine ndinachita zonse zomwe ndimazidziwa ndipo sindinathe ndipo mawa uno pamene ine ndimadzuka ine ndinadya chimanga dzulo ndipo izo zimaoneka ngati nditagona pamenepo mʼmimba mwanga ine ndinadwala kwambiri ine basi ine sindinathe kuzimvetsa izo ine ndinaganiza kodi vuto ndi chiyani mʼdzikoli ine ndikupita kumeneko ndipo ine sindikudziwa chimene ine nditi ndikanene ndipo ambuye ine ndikulephera ngakhale kuti ndipeze lemba malingaliro anga kuti ndilembe ine sindikuchipeze chinthucho ine sindimadziwa basi choti ndichite ndiye uthenga wotangoyamba kubwera kwa ine satana anapitiriza kumanena ukumvelera moyipa kwambiri mutu wako ukupweteka iwe ukudwala iwe sungapite kumusi uko iwe sungakayime kumeneko izo ziyenera kukhala ichi zikakhala icho ine ndikukumbukira nthawi ina nkhani ya munthu wang'ono ku England iye anali munthu wamba chabe ndipo iwo ananena kuti mfumu imodzi mwa mafumu masiku oyambirira ankalowa muyake nyumba yake yachifumu ndipo uyu iye analibe aliyense iye anali ndi uthenga womwe iye ankayenera kuti aupereke uthenga wofunika chifukwa cha mdani ndipo chotero iye anati koma muna wang'ono uyu atema pamenepo iye anati apa utenge uthenga uwu utenge uthenga uwu ufulumire nawo ku ena ake ndipo ukalamulire kuti ichi chikachitidwe ndipo iye anati utenge ndodo yanga mʼdzanja lako imeneyo ikakutsimikizira iwe kuti ine ndi watumizidwa kuchokera kwa ine. Ndipo iye anayika iyo pansi pa mwinjiro wake. Ndipo iye anapita alonda paliponse akumuyimitsa iye wina aliyense akufula. Chokanipo ndili ndi uthenga wa mfumu. Amen. Ndine wamthenga wa mfumu. Mawu otsimikiziridwa. Ine ndinaganiza Satana choka pa njira yanga. Ine ndili ndi uthenga wa mfumu. Ine ndiyenera ndizipita. Nthawi ina pamene iwo anamupha kalonga wa mtendere ndi kumuyika iye mʼmanda ndipo anasindikiza mandawo ndipo imfa inamugwira iye kwa masiku atatu ndi usiku koma mmawa wa Isitara iye anali ndi ndodo yachifumu mʼdzanja lake ndipo anafuula chokako imfa chokako manda segula ndine uthenga wa mfumu ine ndiyenera kuti ndibwere kudzatsimikizira chiukitsiro ichi ndine chiukitsiro ndi moyo haleluya ine ndi kumverera bwino kwenikweni tsopano ndi uthenga wa mfumu tiyeni tizindikire iwo abwenzi pakuti ife tayitanidwa kuti tidzasonkhane pamodzi kuwomba kwa lipenga pakuti lipenga la Ambuye lidzawomba ndiye sipadzakhalanso nthawi iye anasonkhanitsa Israeli masiku atatu mu tsiku lachitatu iye anati iye akanadzachita izo zaka 2700 zadutsa mu tsiku lachitatu limenelo iye anati iye akanadzawasonkhanitsa iwo pamodzi ndipo iye wachita zimenezo iye anati iye akanadzadziwitsa njira ya moyo ndi zimenezo tu pamenepo akungoyembekezera tsopano kuti mkwatibwi achoke pa njirayo kuti iwo abwere aneneri awiriwo aneneri achihebri amene adzazindikira inu mukundikumbukira ine nditayima ku Kairo kuti ndizipita kumeneko pamene Louis Petrus anati mbale Branham ngatiwo adzaone konse izo iwo amakhulupirira aneneri awo ine ndinati ndicho chinthu chabwino kwa ine mukuona momwe munthu amakhalira koma mukuona chisomo cha Mulungu ine ndinati ndikawerenga chipangano chatsopano ichi iwo amawerenga icho Louis anawatumizira iwo oposa miliyoni kumeneko mbale Louis Petrus wochokera ku Sweden iwo amakhoza kuwawerenga iwo akubwera chokwera ndi chotsika kumeneko ayuda amenewo osati monga gulu la makolo ili la Yuda koma mdziko la kwawo ndipo akubwera iye anati ngati uyu ali mesiya tiyeni ife timuone iye akuchita chizindikiro cha mneneri ife tikhulupirira izo Louis Petrus anati bale Branham ndi umenewo mwa iwo ndi umenewo mwa iwo wina wake anandiwuza ine kuti iwo ukakhala mwayi ine ndinalondola basi mpaka kwa izo munthu wina anabwera ndipo anakhala pamenepo mbale Adam Wright anati mbale Branham izo zikangodzidzimutsa Israeli zikawabweretsa iwo pamaso pa iwo ndi kuonetsera chizindikiro cha mneneri iwo akakhulupirira zimenezo ine ndinati Ambuye ndine pano ndakonzeka ndinalumbira mu ndege ndinatenga ndalama ndipo ndinagula tikiti ndinayima ku Kairo ndinati eya ndakonzeka zimoyera unati awa si malo ako nthawi yake sino mwaona iwe umapita patsogolo pa iwe mwini ine ndinaganiza oh mai ine ndabwera kuno ine ndikupita china chake chinati ima pomwe pano iwe usapite njira imeneyo kutembenukira ku India usapite kumeneko upita ku India koma iwe usapite kuno ndinaganiza chifukwa chiyani pamene ndimatuluka kuseri kwa nyumba ine ndinati Ambuye Yesu izi zikutanthauza chiyani kena kwa iye anandidziwitsa ine palibe wa mitundu aneneri awa ndi amenewo izo zikuyenera kukhala mogwirizana ndi lemba Mose ndi Eliya akuyenera kubwera ndipo komanso mkwatibwi sanachotsedwebe pa njirapo ndipo aneneri amenewo adzabwerera ndipo iwo adzachita chizindikiro cha mneneri limenelo ndi lemba kumeneko zonse zikukwaniritsidwa ndiye mangwiro Israeli ngati fuko adzabadwa mu tsiku limodzi Amen. Wala kwa kumadzulo kukuwala.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today. Buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Ife tili pa nthawi ya kumapeto mzanga ndiyeno ife tikuganiza za nyimbo iyi ya olemba odzozedwa pamene iye anati
nations are breaking this is about 15 years ago Israel's awakening the signs that the prophets foretold the Gentile days number look at her filth now with horrors and converts return O dispersed to your own The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. That's right. False prophets are lying. God's truth they're denying. Isn't that the truth? Jesus the Christ is our God.
Iwo sama kubilida zimenezo. Iwo alinayo mitundu yonse yama izimu ndi zinthu zoona. Umaneneri anati kapena wolemba wodzozedwayo anati mukukumbukira masomphenya anga ine ndinati ngati anthu a Paulo adzalowe chomwe chonso anga adzatero chifukwa ine ndachita chimodzimodzi basi monga iye anachitira ine ndikukhala ndi iwo mamiliyoni amenewo anaponyera manja awo akuti ife tikupumula pa zimenezo chiyani kulizindikira tsiku lomwe ife tikukhalamo nthawi yomwe ife tikukhalamo chizindikiro cha nthawi imene ife tikukhalamo zikoza kukhala mochedwa kuposa komwe tikuganizira limodzi la masiku awa mulole iye amene ali kunja akhalebe kunja iye amene ali mkati akuyenera kukhalabe mkati kwa nthawi zonse chitseko chitsekedwa ngati alipo ena pano mawa uno amene sanalowepobe mudzina la Yesu anthu anga okondedwa musayang'ane pa wantchito mbuli uyu wayima apa wosatha kuwerenga wosaphunzira musayang'ane pa izo koma muyang'ane pa mawu amene atsimikiziridwa muyang'ane pa mzimu woyera waukulu umene umatsimikizira iwo kuti ndi choonadi ife tili mu nthawi yakumadzulo ndi mochedwa kuposa omwe inu mukuganizira musati azimayi mulole tsitsi lanu likule mulungu chonde vulani zovala zonyansa zimenezo mutayire kutali ndudu zimenezo pakuti ola lidzafika limene iye amene ali woyipa msiyeni iye akhalebe chiyipire ndipo iye amene ali wolungama msiyeni iye akhalebe wolungama iye amene ali mkati ali mkati iye amene ali kunja ali kunja malire yang'ono apafupi ngati munthu wolungama adzapulumutsidwe mosowa wochimwa ndi wosapembedza adzakakhala kuti wokana choonadi inu mukudziwa kodi iwo adzaonekera pati tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano mukuwala kwa ola lino limene ife tikukhalamo tsopano kuwala kwa tsiku limene ife tikukhalamo tsopano wofunika ndi wokondedwa inu amene mumachokera ku madera osiyanasiyana mdziko lonselo tiyeni tsopano ndipo ine ndi inu paguwa ili tiyeni tipange kufufuza kodi mzimu wa mulungu uli bwanji mmitima mwathu lero kumbukirani ndi mzimu umenewo wosatsutsidwa wosayipitsidwa chiphunzitso cha mpingo chilichonse ndi chilichonse chapita kwa thunthu inu simungayerekeze kuyesa kuwonjezera kwa iwo kapena kuchotsera kwa iwo pakuti ngati inu mudzayesera kuyika kutanthauzira pa iwo imeni gawo lanu lidzachotsedwa mu bukhu la moyo kodi inu mukuyesera kunena china chake chimene mzimu sunanene kodi inu mukuyesera kuwapangitsa iwo kumveka ngati iwo ananena china chake kapena inu mukungowatenga iwo ndendende zomwe iwo ananena ndi kuwasiya iwo monga choncho kodi mukuphatikiza mukudula mukujambula mukuchita zinthu zomwe zili zosayenera inu mukutero nenani chabwino ine sindikumverera ngati ndikuyenera kuchita ichi kapena mwina mwake ine ndikudziwa mpingo wanga sumakhulupirira iwo amenewo ndi mawu a munthu mmodzi chabe pa iwo munthu mmodzi ameneyo ndi mulungu baibulo apa limati musamayere tsitsi lanu izi baibulo linanena zimenezo zidzachitika kuti akazi azidzavala zovala ngati mwamuna ndipo momwe iwo adzakhale chonyansa kwa mulungu momwe mzimu woyera unalankhulira kudzera icho chotengera chonyozeka ichi chosayenera chomwe chinangochitika kuti chilipo mumbado umene mfumu yayikulu inanena apa pali manda anga mawu anga nayi ndodo yanga yachifumu kani utenge ndodo yanga ndipo uzipita ndipo ukabweretse uthengawo ndikudziwa zipembezo zinayesera kuti ziuletse iwo ndikutulutsa iwo ndikupondereza iwo ndikumenyera iwo ndi chilichonse koma mwachisomo cha mulungu ndili pa njira yanga ndikufuula kwa fuko ndi fuko malo ndi malo mpingo ndi mpingo tulukani mu zimenezo izo ndizosatchuka koma iwo ndi choonadi kodi inu muwalandira iwo mu mzimu umene iwo analembedweramo kodi inu muwalandira iwo mu mzimu umene iwo waperekedwamo Ngati mungadali obanda panobe, ife tilibe malo aguwa, mtima wanu ndilo guwa. Kodi mungakwezere dzanja lanu mwamba kuti Mulungu mundichitire ine chifundo. Mulole mzimu wa Mulungu ubwere mwa ine, unditsutse ine tsopano za machimo anga onse, ndizokhumudwitsa, zizolowezi zanga zonse zoyipa, ndikupsa mtima, ndi mikangano, ndi ndewu, ndi kudyana, ndi chilichonse chimene ine ndakhala nacho. Ndipo ine ndikudziwa china chake kuti mzimu wanga si wofasa kwa kumwamba. Ndipangeni ine ndikhale wofatsa mbuye mu mphindi yotsiriza iyi. Ukhoza kukhala ulaliki womaliza umene ndidzaumve. Iyi ikhoza kukhala nthawi yotsiriza imene nditi ndidzamve uthenga. Ine ndikukweza dzanja langa Mulungu. Mundichitire ine chifundo.
Mulungu akudalitseni inu, manja ambiri, tsopano kwa mphindi yokha ya pemphero lachete kwa inu. Inu amene mwakweza dzanja lanu, mukusonyeza kuti mukanali ndi chidwi, zikuoneka kwa ine kuti mzimu kuyitanabe kwa wina wake. Wokondedwa Mulungu, inu amene mumadziwa zinthu zonse, ndipo inu amene munapanga zinthu zonse kwa cholinga cha zinthu zonse, pakuti ena mayenera kuti adzatsutsidwe. Ena amayenera kuti adzachititsidwe khungu. Ena monga wowumba amene anawumba mbiya, monga Paulo ananena, wina ku ulemu ndi wina ku manyazi. Mmodziyo anachititsidwa manyazi, anali kungosonyeza amene ankayenera kupatsidwa ulemu. Koma kodi izo sizili mdzanja la wowumba kuchita chimene iye akufuna? Kodi izo sizili mudongosero lokonzedweratu la Mulungu? Kuti ayitane amene iye anawadziwiratu, iye anawayitana. Iwo amene iye anawayitana, iye anawalungamitsa. Ndipo iwo amene iye anawalungamitsa, iye wawapatsa ulemerero. Mwina mwake ena iwo pano lero ali ngati mkazi wang'ono pa chitsime, kuchoka mu nyansi, kuchoka mu kusakhulupirira, kuchoka mu miyambo ya anthu, ziphunzitso zopangidwa ndi anthu. Mwina mwake nthawi yoyamba imene iwo anamvapo zinthu zimenezi. Koma china chake chachenjeza mwachilendo mitima yawo. Alipo ambiri, manja ambiri akwezedwa mwamba Ambuye. Mulole wowumba wamkuluyo atenge chotengeracho tsopano ndipo achiwumbe icho kukhala chotengera cha ulemu. Ine ndikukhulupirira kuti pali chifukwa china Ambuye, kapena iwo sibwenzi akuchita zimenezo. Iwo sakanati azinena zimenezo. Ine ndikukhulupirirabe, ine ndikuwagwirizira iwo. Mulole wantchito wanu wodzichepetsa achonderere Ambuye. Tiloleni ife tiwachonderere iwo, monga mmodzi woyima pakati pa amoyo ndi akufa, monga mmodzi amene mu Sodomu ankachonderera anthu aku Sodomu. Tulukani mmenemo, tulukani mmenemo mwansanga. Mulole iwo abwere Ambuye modzichepetsa ndi mokoma ku mpando wachifumu wa Mulungu tsopano mu mtima mwawo akuti Yesu, kuyambira lero mpaka mtsogolo, inu mukhale wanga. Ine ndikupanga lonjezo ili kwa inu tsopano apa, pamene ine ndakhala pano pa mpando uwu, pamene mzimu wanu wandikhudza ine. Ngati iwo unandikhudza ine pano, ine sindikuyenera kuti ndipite patsogolo kuposa apa. Pomwe pano ndi pamene inu munakomana nane. Pomwe pano ndi pamene ife titakonze izo. Pomwe pano pa mpando wachiwiri uwu, mpando wachitatu, mpando wachisanu, chilichonse chomwe icho chili. Pomwe pano ndi pamene izo ziti zikonzedwe. Chifukwa pano ndi pamene inu munanditsutsa ine. Pano ndi pamene inu munalonjeza kuti mudzakonza izo. Pakuti ngakhale ndingakhale wodetsedwa ndi wauve, ndidzayeretsedwa ngati chipale. Ine ndidzakhulupirira mawu anu onse. Ndine wokonzeka kuyenda mu iwo, wakhulupirira iwo, walandira iwo. Ndipo ine tsopano ndikuchita izi kwa ulemerero wa Mulungu, podziwa kuti moyo wanga siwabwino kwa ine, siwabwino kwa Mulungu, siwabwino kwa anansi anga, siwabwino kwa china chilichonse. Basi mopweka wabwino kwa ngerekezi kuti azindipanga kukhala chidole, kuti azindiponyera paliponse. Mwina mwake kukhala choseweretsa cha mamuna wina kuti azichiyang'ana. Mwina mwake fano la mkazi wina, Mulungu, ndipangene ine ndikhale wantchito kwa inu. Perekani izi Ambuye, ine ndikuwapereka iwo kwa inu tsopano mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu. Ndi mitu yathu yoyeramitsidwa ndi mitima yathu. Mona ntima nzanga ikhoza kukhala nthawi yanu yomaliza.
Kodinu mukulimva liula ling'onolo. Kodi abwi nchiyani chikukuita nani inu ngati mpulumutsi wanu ali mau kodi mukuyenera kuchita chiyani kulikana dziko ndenda nyalanyaza ubatizo mu dzina la Yesu Ambuye. Ndiye kuti kudutsa madzi, kudutsa munda, kudutsa paliponse, nyumba ya pembero, mudziwe kulikonse. Kusankha izo. Kaya mau ndi olondola kapena mpingo ndi olondola kaya ndi kulondola kapena ya kulondola kodi chikumbu mtima changa chikulondola kapena mau ake ndiona inu muli m'malo a cheruzo tsopano chimene ndakhulupirira kodi ndi cholondola kapena mau ake ndiolondola kodi ndikuganiza kuti ndibwino kukhala ndi tsitsi lalifupi kuvala kabudula kodi ndikuganiza kuti ndizolondola kukhala wachipembedzo kodi iye ananena chiyani. Ndenda kweza manjanga mwamba inenso Ambuye, Ambuye, kaya ndikuti, utenga otsatira ukalalikidwa kuti, kodi ndikuno sikuno uko mu Africa, Germany, Switzerland, iwo uli kuti Ambuye, uli konse kumene inu mutsogolera Ambuye. Sobano ndi miti yanu yowera mitsa, kodi mupita naye kulikonse kumene iye akukutsogolerani, kodi mupita ndi iye pamene nthawi ikuchepera-chepera, anthu akuzunza, akukusekani, akukusereulani, ine ndidzakhalabe ndi iye, ine ndidzapitabe, ine ndidzasunthirabe chitsogolo ndi inu Ambuye. Kulikonse kumene inu muli, ndidzakhalabe wokhulupirika ndi woona. Mukutentha kwa nkhondoyi, ndidzakhalabe wokhulupirika ndi woona. Ngati ine ndigwa, inu mudzandidzutsanso Ambuye. Iye amene ataya moyo wake chifukwa cha ine adzawupeza iwo. Sobano onse amene akutanthauza zimenezo kuchokera mu mtima mwanu, tiyeni tikweze manja athu tsopano ndi mitima yathu kwa Iye. Ambuye Yesu, kumirani pa mipango iyi tsopano, muwachize odwala ndi osautsika awa Ambuye, perekani izi Ambuye, apatseni iwo machiritso Ambuye, mu dzina la Yesu. Inu mukumvera bwino tsopano, mukumvera kuti zonse zakonzeka tsopano,
ngati iye lipenga la Ambuye lidzaomba ndipo nthawi sidzakhala ponso. Limenelo ndi lipenga lotsiriza lija tsopano, ndipo pamene mawa utulukira kumuyaya wowala ndi wokongola. Tiyeni timbe iyo tonse ife tsopano pamene lipenga la Ambuye lidzaomba, tipatseni ife poyambira. Tineni tikweze manja athu, tinene mwachisomo chanu Ambuye, mwachisomo chanu Ambuye. Tsopano ndife abale ndi alongo mwa Khristu, tiyeni tingotembenuka ndi kungogwirana chanza ndi wina wake pafupi nanu, ndi kuti mwathandizo la Mulungu pamene adzayitana dzina kumeneko. What did we end up Chiani?
When that trumpet the last the Lord shall sound.
Kodiyo sidza kala nthawi mango yenda tsiku lina ndipo apa poonekera wina wake kodi ndi ndani amayi amen sizitenga nthawi yayitali tsopano mumaminiti pakono chabe inu mudzasinthidwa ndipo ife tidzakhala tidzakumana nawo kenako kudzatengetera mwamba limodzi ndi iwo kukakomana ndi Ambuye mu mlengalenga. O mkamphindi kuthani makwadiso kudzati apo pali mbale Suwadi, mbale wachikulire yemwe ankakhala kuchalichi pano bwanji apa pali mbale Diak, apa pali mbale wakuti bwanji taoneni apa iwo onse alimo ndizungulira ine vuta ndi chiyani pano mumapiniti pang'ono chabe ndikudziwa kuti iwo anaonekera kwa ine sizitenga nthawi yayitali tsopano ine ndidzasinthidwa tsopano mkamphindi chabe mphindi chabe o inde ndipo mmawa ukutulukira kumuyaya wowala ndi wokongola mitambo yonse yachifunga monga iye anati Israeli iwe wakhala ngati mtambo wa mmawa nthunzi ndipo chilungamo chako chazimirira ndipo pamene zonse zazimirira mukuwala kwa mwana amene amagwira izo zonse amen ndiye pakuyitana dzina ine ndidzakhala komweko chabwino mpaka usiku uno.
Till we meet.
sitikudziwa nthawi yomwe izi ziti zidzachitika bwenzi, yakhalangani nthawi yayitali, koma ndi choonadi ndipo izo zidzachitika. Ife tili pa nthawiyo tsopano. Mwa chisomo cha Mulungu ife tikuyembekeza 7:30 usiku uno.
Tiyeni tiime tsopano pa mapazi athu.
Oh, isn't it wonderful?
Oh, kodi izo sizodabwitsa? Awa ndi malo a mwamba-mwamba mwa Khristu Yesu. Sitingasinthanitse izi ndi chilichonse. Ndipo mukudziwa momwe ine ndimakondera kuwedza, ndipo momwe ine ndimakondera kusaka, chifukwa ine ndimamuona Mulungu kunja uko muchipululu. Ndimakonda izo, koma oh, ine sitingasinthe miniti imodzi ndi izi. Pazochitika zonse za zaka ma 100, miniti imodzi ya izi. Kukutitsidwa kumeneko. Mulungu lengani mwa ine chitsitsimutso. Niloleni ine ndikhale chitsitsimutso. Mulola aliyense wa ife akhale chitsitsimutso. Chitsitsimutso mwa ine. Ndipangeni ine Ambuye kuti ndizimva njala. Ndipangitseni ine kuchita ludzu. Mulenge mwa ine Ambuye icho chimene chikufunikira mwa ine. Mundilole ine kuyambira ora lino mpakana ndikhale wanu wantchito wodzipereka kwambiri. Wantchito wabwinoko. Wodalitsidwa kwambiri ndi inu, wokhoza kwambiri, wodzinyeretsa kwambiri, wachifundo kwambiri, wofunitsitsa kugwira ntchito, woyang'ana koposa zinthu zomwe zili zabwino ndi kuyiwala zinthu zakale ndi zoyipa. Ndiloleni ine ndikankhire kuchilemba cha mayitanidwe apamwamba a Khristu. Amen. Ndicho chikhumbo chathu, sichoncho icho chabwino, tiyeni mpakati. Komanenso usiku uno tiyeni titenge dzina la Yesu ndi ife tsopano, aliyense wa inu tsopano. Soba notie ni tibela mitse mitu ya tu.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather,